With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Blog Talk Radio.
Namwe bakunzi ba radio itahuka turi kumwe kuri uyu mugoroba wa kuwa gatatu tariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ndabasuhuje nongeye kubahusuhuza kandi abo twari kumwe no ku cyumweru gishize turi kumwe kuri uyu munsi tukaba rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribuze kurebera hamwe ibyabaye haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga nyuma y'umunsi Kagame yise Rwanda Day, ariko tuzi neza ko ari umunsi we wihariye aho agerageza kwimenyekanisha no kugira ngo yerekane ko ari we u Rwanda rukeneye ndetse rumubuze igihugu kidashobora kuzakomeza gutera imbere. Abantu benshi cyakora bakomeza kumujya inyuma batazi icyo ashobora kuba ahishe inyuma y'urwo ruzinduko rwe akunda gukorera mu bihugu bitandukanye, ariko mu by'ukuri abantu benshi bamaze no kumusobanukirwa ko ahantu hose asigaye ajya murabibona ko agenda avugirizwa induru, aho yageraga bakaroringa cyangwa se bakafungura tapi rouge, ntabwo ubu ngubu bikiba, ibintu byarahindutse rero, ariko we ubwe akaba ari usa naho akinangiye atacyumva ataza aho ibintu bigeze. Mu by'ukuri ndibaza ko ashobora kuba nawe abizi, ariko agira ati yenda hari ninkomeza kugenzana abanyarwanda bakaza kunshagara bizatuma hari amahanga yibaza ko ibyo mvuga ari byo. Ariko se iyo mushyize mu gaciro namwe mukareba mugasanga uburyo asigaye agenda aterwa amabuye ahantu agiye ariho hose, mwibaza hari ko icyo ashyira imbere cyo kuvuga yuko akenewe n'abantu ndetse n'agasuzuguro asigaye agaragarizwa mahanga hose, yaba muri gihe yagiye mu ngendo ze bwite cyangwa se ingendo yakoze za leta, nibaza hari ko abanyamahanga ibyo ngibyo bazabibona. Yego, mu minsi umunsi ku wundi uzabona ko bagenda bandika bavuga ngo u Rwanda rwageze kuri ibi, rwakoze ibi, ni urwa mbere muri business cyangwa se rufata neza abaturiste cyangwa ngo rwahagaritse jenoside, Kagame yahagaritse jenoside. Ibyo ni byo bashaka ko bakomeza kuvuga, ariko nyine wabigereranya n'ibisigaye muri iyi minsi ugasanga koko ibintu byahindutse ku buryo bugaragara. Ariko Kagame wenyine niwe utabibona, akiyibagiza ko n'abandi badiktateri bose bagiye babaho uhereye kubo babayeho gihe ntaravuka, ugafata ba Mobutu, ugafata Habyarimana, ugafata ba Kadafi, ugafata ba Hosni Mubarak, bamwe bagiye bagenda abibonera, ariko akaba nta somo kugeza uyu munsi arakuramo. Reka rero dushyire ikiganiro cyacu hamwe maze dutangire mu kanya, ariko reka tubanze twumve aka karirimbo ka Lucky Dube kavuga ngo mu nzu y'ubuhunzi. Reka nawe mu kanya.
Thank you.
Radita hukajwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC kuri uyu mugoroba ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi 2013. Nongere mbasuhuze abo turi kumwe kuri uyu mugoroba. Dutangire ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba. Impamvu nshaka kugira ngo mbere na mbere ariko mbere yuko njya kuri ibyo nari maze kuvuga mu kanya, ndagira ngo mbibutse yuko cyane cyane abantu bahoze muri FPR n'abandi ariko batahoze muri FPR bagiye bakurikirana amateka y'u Rwanda, yuko uyu munsi ufite icyo uvuga ku mateka y'u Rwanda. Ubwo ndashaka kuvuga nk'urupfu ubwo FPR yateraga, ubu nibwo twujuje. Reka yenda mbivuge mu bundi buryo. Uyu munsi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi mu myaka 23 ishize, nibwo General Fred Gisa Rwigema yitabye Imana. Yapfuye aho yari ku rugamba yari yatangije rwo kugira ngo acyure impunzi z'Abanyarwanda, ndetse agira ngo hazaboneke ubutabera, uburinganire, ubwisanzure n'ibindi mu gihugu cy'u Rwanda hagati y'Abanyarwanda ubwabo. Ntabwo rero urugamba yarushoboje, ariko yapfuye bigitangira rugikubita gusa bimwe mu byo yashakaga yaharaniye byagezweho. Ibyinshi mu byo yaharaniraga ntabwo byagezeho. Ibyo ntabwo turi buze kubitindaho cyane, ariko murebe namwe uko uyu munsi mu Rwanda usigaye ufatwa. Ni usigaye ari uwa Kagame, nta n'undi muntu bawusangiye. Abantu ba FPR bose ari ibimuga, bapfuye, abitanze, abaguye ku rugamba, bacitse amatwi, amazuru, amaguru, abantu bose nta n'umwe uvuga. Ikintu cyagaragaye gusa kuri uwo munsi giye kugeza uyu munsi nabonye ni indake cyangwa se uriya mwobo Kagame yabayemo. Bashyizemo ifoto ye ari perezida w'igihugu, bashyira mu itara n'uburyo ryari risanzwe ririmo kuva n'icyo gihe, ariko kugira ngo berekane ko ibintu byose ahari ari we babikesha. Ibi rero by'uyu munsi ndaza kubigarukaho mu gice cya kabiri cy'ikiganiro kiribuze kuba masaa tatu. Ntabwo ari byo turibuze kuganiraho cyane, kubera ko ariko ndagira ngo nze kurebera hamwe ibyaranze FPR Inkotanyi, ariko ntabwo ndi bubitindeho nabyo cyane, kuko ibyo ni ibintu bishobora gushakirwa ikindi kiganiro. Ariko cyane cyane ibyo twibazaga yuko bizagerwaho, ariko bikaba byarabaye inzozi kugeza n'uyu munsi. Haraza rero turaza kuvuga kuri inyandiko zimaze iminsi zisebya umudamu cyangwa se umugore wa Fred Gisa Rwigema, kandi nazo murebye bikaba byarabaye bitari ibintu bitunguranye gusa, ahubwo kugira ngo bibe kuri aya matariki yari gutangira kubona bandika ibintu bijyanye na Fred Gisa Rwigema, ariko mu buryo butari bwiza. Ntabwo ari ibintu bitunguranye, ibyo ni ibintu byabaye, hari gahunda, hari impamvu yatumye babikora. Reka rero ndaza no kuganira na Serge mu gice cya kabiri n'ubundi, aho turi buze kureba nyuma ya Rwanda Day reaction zagiye ziba nizihe, mbese motivation bafite nizihe. Hari amakuru twagiye tubasomera yagiye ava ku binyamakuru bimwe by'inkomamashyi za FPR Inkotanyi, ndetse n'amagambo bwite y'abantu bagiye bivugira. Ibyo nabyo nibyo turi buze kubabwira ku gice cyacu cya kabiri. Reka dutangire ikiganiro rero cy'uyu munsi, maze turebe nari nibagiye kubabwira yuko hari inyandiko Premier Ministre w'u Rwanda yanditse avuga asingiza FPR Inkotanyi ibyo yabagejejeho, ariko iyo nyandiko ikabisa naho yari nka kampanye yerekana ibigwi bya FPR kugeza uyu munsi, nubwo abantu benshi babibona mu buryo butandukanye. Ibyo rero nabyo turaza kubivugaho turebe koko umutegetsi nk'uyu ni wo u Rwanda rukwiriye, mu gihe dufite umuyobozi perezida w'igihugu w'umudikitateri nka Perezida Kagame, hanyuma ukagira Premier Ministre wikiriza gusa intero ya Kagame. Ibyo mubona koko Banyarwanda bizatugeza hehe? Ni hehe tuzagera mu gihe n'igihe Kagame ataravuga ikintu n'abantu bashaka kugira ngo bamwereke yuko n'ibyo atekereza byose mbere y'uko abivuga ari byo bashyigikiye, byaba bibi cyangwa se byiza? Hari abantu benshi ba ministre bagiye banyandika inyandiko zisingiza Paul Kagame, ndetse ukibaza ukavuga uti harya ko Kagame wagiye anenga abantu ngo bahamagara bakita abayobozi ngo b'ibihugu by'amahanga ngo ba papa. hariye bo buriya abanyarwanda bo twavuga ko twabagereranya n'iki ugereranyije n'uko bafata Perezida Paul Kagame ni papa wumva binarenze nibaza ko ari bo birenze papa ahubwo bikaba ko bamufata nk'imana ikibazo nuko bareba uruhande rumwe gusa batajya bareba urundi ruhande nagira rero ngo tuze kurebera hamwe ibyo bintu byose ari izo nyandiko ari ibyo bantu bagiye bavuga bitandukanye ariko ibyo byose impamvu tubivuga ntabwo ari ukubabwira ngo kanaka yavuze iki umugambi no kugira ngo turebere hamwe aho ingoma ya Kagame igeze iyo bigeze hariya kaba kabaye nta muntu na muntu w'umugabo ukitekerereza nta mudamu ukitekerereza na muntu ugikora ikintu kimutima nama w'umubwiye ahubwo abantu bose bavuga bati mbese yaba yifuza iki afande arashaka iki tubikoze gutya byagenda bite reka rero ibyo byose nibyo tuza kuganiraho muri uyu mwanya radita uko rero reka dutangire yuko tubanza kurebera hamwe isomo Kagame ashobora gukura kuri politiki ya Amerika abantu benshi turi ku mugabane wa Amerika murabizi neza ko ejo umunsi w'ejo cyangwa se ejo bundi mu ijoro aribwo ahangaha muri Amerika habaye ikintu cyitwa government shutdown rero nubwo koko guverinoma yose itananijwe ariko murabizi ko abantu bagera ku 800,000 cyangwa se ndetse binarenga hafi miliyoni y'abakozi ba guverinoma federal bahagaritswe ku kazi bazaguma mu rugo ariko batazajya bahembwa mu gihe babaye bahagaritswe kubera yuko politiki nyine demokarasi ni kwikora nubwo abantu benshi bashobora kubira bakavuga bati n'agahimano ariko jyewe nararebye ndavuga nti ariko Perezida Kagame ko mbizi neza ko ari New York ibi bintu nibura yabivana mu isomo Constitution ya Amerika yashyizeho ayo mategeko iravuga ati igihe Kongre itanze itegeko Sena ntibyumvikaneho na Kongre nuvuga ngo rigomba gusubira muri Kongre Kongre nayo iyo nta kintu ihinduye ibyo nyine nta biba bibaye paralisi ntabwo ryirwa rigera no ku meza ya Perezida Paul Kagame na Perezida Obama n'undi mu Perezida wese wari ku butegetsi icyo gihe ibintu rero byabaye benshi barabikurikiranye by'uko nyine biriya healthcare cyangwa se uburyo bushya bwo kwivuza bwasabwe na guverinoma y'abademokrate itegeko rikaba ryaratowe igihe kongresi ifite majorite y'abademokrate riba challenge cyangwa se abademurepublika baravuga ati itegeko ni ribi nta nubwo rijyanye na constitution ya Amerika cyangwa se itegeko nshinga bajya kurirega muri mu rukiko rw'ikirenga cyangwa se supreme court rigezeyo supreme court isanga iryo tegeko ari rizima kandi irivuga ko ryemewe nta kibazo mu mategeko ya Amerika aba republike rero bageze aho baza kubona majorite cyangwa se baba benshi muri kongre nabo baravuga bati mbere yuko duha amafaranga leta ya Amerika guverinoma reka tubanze tubabwire ko tudashaka ko ririya tegeko ryatowe rizatangiye ndetse ryatangiye gukora ku mugaragaro ejo hashize ku buryo ushobora kujya nyine kwigurira assurance kuri online kuri site ya guverinoma ijyanye n'iryo tegeko baravuga bati kugira ngo twebwe twemere dutange amafaranga yo kugira ngo guverinoma ishobora gukora mu gihe kiri imbere nuko mwabanza mugasubiramo iri tegeko mukavanamo bimwe na bimwe tutifuza ariko mwarabibonye neza ko bari abademokrate baravuga ati ntituzabishobora kandi murabizi ko kongere ya Amerika ubu ngubu iyobowe n'abarepubulike ariko sena nayo ikaba iyobowe n'abademokrate ibyo rero icyari gikenewe ni ikintu cyitwa compromise cyangwa se nuvuga ngo bamwe baremera kureka ibi abandi bemere kureka ibi bagire hagati bumvikane noneho perezida nibizi imbere ye ashobore kubisinya bibitegeko ibyo bintu rero byaranze ntibyigeze birenga muri sena ngo byigera no ku meza ya perezida Obama ariko ikintu twavanyemo ikintu jyewe bwite navanyemo ngira ko n'abanyarwanda cyangwa se Kagame yagomba kuba yarigiyemo ni ikintu cyitwa demokarasi ni kwikora n'ibitegeko nshinga rihari niko rigomba kubahirizwa ryaba rizana ingorane mu baturage kuko hari abantu benshi bagiye kuba badahembwa kubera ko iri tegeko ritageze imbere ngo asinye ariko niko demokrasi ikora ikibabaje gusa ahantu hose aba no muri Amerika cyangwa mu Burayi n'ahandi nuko bikwereka yuko harimo abantu bakorera inyungu zabo ku giti cyabo bakavuga bati nibishaka biguko bibaye ariko ntabwo njyewe ndi buve kwizima ikintu rero twari dukwiye gusaba nuko parlema yo mu Rwanda izarahira ejo bundi kwa gatanu nayo yari ikwiye ko yavanye isomo ahangaha ikavuga ati mbese tugomba kuyaducishamo ibintu byose Kagame yavuze ngo nibitambuke kubera ko Kagame yavuze ngo ndashaka yuko uyu munsi batwarira ibumoso ibyo gihe nibimara n'iminsi itanu itegeko rikaba ryatowe bati ndashaka ko uyu munsi byitwaga iruhengeri byiswe binibi ibyo byose bikahita bihinduka nta resistance ibyo kibazo koko twebwe turibaza ko kizakemuka gite mu gihe tugifite parlema nayo yibaza ko ari bameze nk'aho bakora kimwe n'abaministre icyo mbivugira ndavuga ko nk'ubu ngubu hari inyandiko nyinshi zimaze zicishikana ku bantu bagiye bakora muri FPR abantu n'abandi batorewe kuzajya guhagarara umuryango wa FPR inkotanyi mu badepite usanga mu by'ukuri ikibajyanye muri parlema ubwo parlema ntabwo ibintu cyo mbivugira nuko nzi ko izatangira kuwa bazarahira kuwa gatanu ejo bundi vendredi nibwo bazajya kurahira ko iriya manda yabo nibaza ko mu Rwanda manda yabo ari imyaka itanu bazajya kurahira rero ariko bazaba barahira iki koko ko bazakorera abanyarwanda cyangwa se ko bazakorera perezida Paul Kagame nubwo watoriye FPR nubwo waba waratorera ko guhagarara FPR ntibivuze yuko utagomba kureba inyungu z'abaturage uhagarariye ariko kandi tukongeye tugasubira inyuma tukavuga ati se hari inyungu z'abaturage zihagarariwe ni izihe muri icyo gihe mu gihe tubizi neza yuko abadepite batorwa na FPR inkotanyi bakabwira ati mugende mwiyamamarize muri aka gace ariko kandi ngo twabivuze nta n'umwe uzwi n'umuturage muri abo bantu baraza bagafata urugero rwiza nakomeje gutanga urugero rwa madame ambasadrice cyangwa se ambasaderi Mukabagwiza Edem Mukabagwiza muri Canada baramubwiye ngo najye kwiyamamariza Kicukiro mu by'ukuri impamvu nibanda kuri kandidatire ya Mukabagwiza ntabwo ari ukubera yuko ari ikibazo kindi gitandukanye n'ibindi Mukabagwiza ni umunyacyangugu ni hakomoka ntabwo ari umunyakigali nubwo yaba yarahatuye ariko akabarwa avuga ko akomoka muri Cyangugu Kicukiro kuvuga ngo uzahagarare Kicukiro ni ukubera ko ari ibintu byabaye design cyangwa se byabaye byateguwe na FPR bakavuga bati kanaka tumushyire he Jean Paul yahagarara he bakagufata bakagushyira mu Mutara ahantu ntashobora kumenya n'imbago ntazi na yenda hari ntashobora gusobanura imiterere y'icyo y'aho karere nazi umateka yako nazi ibihingwa bihera nazi ikibazo abaturage bafite bahinzwe bagushyira iyo ngiye gusa icyo nikikwereka yuko representation ntahiri aha muri Amerika cyangwa se n'ahandi hose iyo bavuze ngo abadepite n'abahagarariye rubanda cyangwa se ni representation bashaka kuvuga uhagarariye abandi ntabwo wajye guhagararira abantu utazi ibyo bakunda utazi ibyo bashaka ubatanakuzi na utazi ibyo bintu ntabwo bishoboka ariko ejo bundi yaratorewe nyine madame Eda atorerwa Kicukiro ni ugiye guhagararira inteko nako guhagararira abaturage ba Kicukiro mu nteko ibyo rero bindi byose byo kubanza kureba mbese bavuganira ate ibyo ntabwo bireba baravuga bati FPR ifite abadepite 42 mu nteko cyangwa se 40 mu nteko ko nubwo bavuga 42 hari abandi bagiye bitwa ko bahagarariye ngo bategarugori ariko ntibavugiye yuko bahagarariye biyamaje nk'abantu ba FPR ariko bose bari mu FPR abandi ngo ni abantu ngo bahagarariye ngo ubumuga abantu bahagarariye ibimuga ariko nabyo abo bantu bakaba baratoranyijwe na FPR ni ukuvuga ngo mbese kongere yose nta opozisiyo irimo ni ijambo rimwe gusa rikavuga rikijyana abasena murabizi ko perezida afite umubare runaka agomba gushyiraho kayumva ko nawe igiye kwishyira aravuga ati reka mbalanse ndebe abatazigera banteza ingorane nubwo tubizi neza ko bidashobora gushoboka yuko ari uwamuteza ingorane urugero rwiza murabizi na senateri niba ari Penelope Kantarama ubwo yavuze ijambo avuga ati ariko yakoze komantere ku jambo rya Kikwete avuga ariko ibyo avuga bifite ishingiro murabizi aho bamujyanye kugeza uyu munsi akaba adahari. Njyewe rero mu bantu bari excited cyangwa se bashimishijwe no kurahira kwa FPR ndi mu ba mbere. Impamvu ni iyihe? Si uko hari ibintu byiza ntegereje bazatuzanira, ariko ni uko tugiye kureba ziriya kinamico rya FPR, cyane cyane ko tuzi ko Perezida Paul Kagame ari mu gihe kitoroshye cyane cyo kuba ari havuga ati mbese manda yanjye ya gatatu nzayitegurane. Bariya rero nibo bagiye kumufasha kuyishyiraho, bagiye kuyitorera. Mwarabibonye muri Rwanda Day ejo bundi Kagame Day Toronto, aho abaturage babajije ibibazo bose bavuga bati turi mu bantu bumva mugomba kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abo bantu ni Abanyakanada, bamwe barabizi uko amatora yinahagenda, abandi ni Abanyamerika. Ibyo byose ukaza kubivuga wirengagije, ukirengagiza ibyuzi wowe ugutekereza demokrasi cyangwa se niba utanayizi, ariko kujya hari ukihandagaza ugakoza isoni, cyane cyane nk'uriya wavuze ko ari majoro wo muri ingabo za Canada. Jyewe navuze ni icya mbere cyo azabanza areba avuga ati ninde general ahangaha urete na majoro uza agahamagara akavuga ati Perezida wa Repubulika njye mfite ijambo. Niba adashobora kubivuga ahangaha muri Canada cyangwa muri Amerika, kuki noneho yumva ko agomba kugira inama Perezida w'u Rwanda? Ibyo ngibi byonyine bikwereka yuko Perezida w'u Rwanda bamuciye amazi. Icyo ni kimwe, kuko arabizi neza ahangaha mu majoro bwe ko adashobora kwibeshya ngo ahagarare imbere ya Premier Minisitiri wa Canada ngo amubwire ati dore inama yanjye ntanga, ndumva byari bikwiye kugenda gutya. Ntabwo ashobora kubikora. Ariko iyo agiye kubibwira Perezida Kagame, ikintu cya mbere ubona muravuga uti yamusuzuguye. Ikindi cya kabiri, wabonye ijambo yafashe, aravuga ntabwo yigeze aruhuka kugeza ubwo MC ndibaza yari Aimable Bayingana icyo gihe yavuze ati gerageza uhine, birananirana, gerageza uhine, ugira ubwo wajya kumwambura mikoro yanjye, arambwira ati uteganya gukora iki, kumarira iki abafite ubumuga muri igisirikare cy'u Rwanda. Cyakora icyo kintu cyonyine yavuze yaba ari cyo yaranahereyeho akakivuga, kuko cyari gifite n'ishingiro koko, kuko abantu bafite ubumuga mu gisirikare cy'Inkotanyi nta kintu Kagame bamariye, bagukoresha ukiri muzima ugifite imbaraga, ariko iyo utagifite agatege ibintu byo kuvuga ngo hari ubufasha runaka wabona, ibyo byararangiye. Cyo basigaye bagukorera cyakora ngo nugushyira mu cyo bise inkera gutabara ukagerara ukora amarondo, nicyo cyonyine abamariye. Iki nicyo kibazo nabonye uriya majoro w'umunyakanada yabajije, ariko yashimije abamajoro bo muri Canada, yasuzuguje Perezida w'u Rwanda, kuko mu by'ukuri mu gisirikare cyaba ari icyo kwa shitare cyaba ari cyahehe, nta hantu umajoro ashobora kujya kubwira Perezida inama y'uko abona politike yari ikwiriye kugenda mu gihugu ayoboye. Ntibibaho, abasirikare nibo bantu ubundi babaye prive ku bintu bijyanye na demokarasi, nako no kugira ikintu bavuga, niho abantu badafite iza opinion zimatarenga cyangwa zifite icyo zishobora guhindura. Bo akazi kabo ni ugutegereza icyo executive yavuze cyangwa se niba Congress yategetse ko haba intambara cyangwa ibi n'ibi, bagasige bakabishyira bakabyubahiriza. Ni ugucunga umutekano w'igihugu, ariko nta ruhare bagira mu kugira ngo bashaping policies cyangwa se bashyireho ingamba zatuma uwo mutekano umera uku cyangwa se kuriya, ari ukurindira hanze, ari ukurindira mu gihugu imbere, ari ukurindira ku mipaka. Ibyo nta ruhare babigiramo. Uriya majoro rero ntabwo ari we nshaka kufokasingaho, ariko ndagira ngo mubwire ko byerekanaga koko Kagame uko uwo ari we. Iyo majoro akubaza ikibazo nka kiriya, kandi urabizi neza ko na General Kamirebe ntashobora kubaza ikibazo nka kiriya mu Rwanda, General Kayonga ntabwo agomba kubaza ikibazo nka kiriya, Muhire ntabwo yakubaza ikibazo nka kiriya, n'abandi n'aba Karenzi Karake. Niko igisirikare rero gikora, niko giteye. Ntabwo uriya musirikare yabikoze atabizi, arabizi ko biriya yavuze atabivugira ahangaha ni uguca amazi Perezida Paul Kagame, cyane cyane yamaze kubona ko bagenda bamutera amabuye ahariho hose. Noneho bamuhisha genda bamuryamisha munsi y'intebe, ahasigaye nawe rero urumva ko nta kindi yari gukora uretse kumubwira ati njyewe cya mbere niba nifuza ko wazakomeza, ndi muri bamwe bifuza ko wakomeza, ariko ukora iki kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi, urabateganyiriza iki? Icyo nicyo kibazo cya gisirikare ubundi, nta n'ikindi. Nicyo cya nyuma, nicyo agomba kuba yaramubajije na cyonyine, ibindi byose byari kumusuzugura nawe ubwe kandi adahesheje icyubahiro igihugu cye. Reka turebere hamwe rero ibyagiye biranga iki cyumweru cyose muri ari haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Mwabonye ukuntu Perezida Paul Kagame ndetse na Museveni na Perezida wa Tanzania yabivuzeho, bavuze ko bamaganye urukiko rwa Arusha nako rwa Lahe kubera kwamagana nako kubera gukurikirana Perezida wa Kenya. Ikibazo ukavuga utari kubundi, kuki mu baperezida bose baje muri general debate cyangwa baje hariya muri woni bakaza kugira ibyo bavuga kuri politike zivuga ibihugu byabo cyangwa se ibyo batekereza byagombye gukemuka muri byo uko batekereza opinion yabo muri politike mpuzamahanga? Yego, iki kibazo cya ICC cyangwa urukiko mpuzamahanga ntabwo navuga ko atari ikibazo mpuzamahanga, ariko abantu nka Museveni na Kagame impamvu babivuga bo murabizi ko bo baciriwe nako bavuze ko barezwe muri ya rukiko, barezwe ibirego byabo birahari, igihe nikigera bizakurikiranwa. Ibyo byakumvikana Tanzania nibyo ntashobora gusobanukirwa impamvu nayo yagiye kuvuganira uriya wa Kenya, kuko ibyo bavuga ko batagomba gumanda ziriya za perezida wa Kenya na vice perezida we zigomba kuvaho burundu ndetse bakazanira. Ariko turabizi neza ko Perezida Kagame ntabwo yasinye kuri ya rukiko, ntabwo we ari membre yarereye amasezerano y'i Roma ashyiraho ya rukiko. Kuki se avana hehe imbaraga zo kugira ngo cyangwa se ububasha, sinzi ko na mu cyongereza byita moral authority, ikintu gituma yumva ko ashobora kuvuga ku bijyanye na rukiko atarasinye amasezerano ya Roma? U Rwanda ntabwo rwasinyira amasezerano ya Roma. Niba yenda nibeshya, abantu babikurikiranye bashobora kumbwira bati Jean Paul yenda ahangaha uribeshya cyangwa se byarahindutse uko bimeze nuko. Ariko genda bizi aho mperuka nako mperuka, u Rwanda rutari mu bantu basinye ari amasezerano y'i Roma. Impamvu rero ajya kwamagana ruriya rukiko ni iyi: yarakwiriye kurekera kuko ntabwo yarusinye. Ibyo byagombye kurangirira aho ngaho, ubwo nta kindi kintu bazamubaza. Ashobora kumubwira ati ohereza kana akavuga twe ntabwo turi bamambere bari amasezerano ya Rome, ntabwo uriya rukiko rero tureba. Ni nk'uko na Amerika nayo nibaza ko itari muri uriya rukiko, ariko ifite ntabwo uzagereranya. Nibyo jya nkunda kuvuga kenshi, Kagame arareba akavuga ati Amerika kuki ivuga ngo bari abantu bazashyikiriza inkiko mpuzamahanga, ati nangire kamvuge. Ariko ntabwo banganya ububasha, bo baravuga ibyo bavuga kabyo biba bifite, baba bafite record zerekana ibyo bashobora, baba bafite icyerekana impamvu bashobora kuvuga naho ko iyo bavuze ubutabera baherekana ko wabo wabutanga. Ntabwo bakeneye ubutabera mpuzamahanga, kandi niwabo batanga ubutabera buri ekivara cyangwa se burenze ubwo uriya rukiko mpuzamahanga rutanga. U Rwanda rero ntabwo ariko bimeze, u Rwanda rwo nta butabera batanga mu Rwanda. N'ikimenyimenyi reka yenda tuvuge ntarava ku butabera, tuvuge kuri iriya nzu ya General Kayumba Nyamwasa bavuze ko bashyize kuri website ngo bagiye mu rukiko ngo bategetse yuko urukiko rwategetse yuko yishyura miliyoni makumyabiri afitiye umwenda wa Banque Populaire nako wa Banque de Kigali. Ariko abantu baravuga batari kuse nibyo koko, niba umuntu afite umwenda agomba kuwishyura, kandi nanjye ndabyemera. Niba yarafashe umwenda agomba kwishyura, waba impunzi cyangwa se utari impunzi, ibyo niko nanjye mbibona. Nta justification wabona, nta bisobanuro wabona byo kuvuga ngo sinakwishyura kubera ko ndi impunzi. Ariko ku kibazo cya Jeanette Kayumba, reka nze mbabwire icyo mbiziho maze namwe mwibera abajije. Icya mbere cyo ntabwo ari yo nzu yonyine, ikira kibanza bavuga ari yo nzu yonyine yari afite mu mujyi wa Kigali. Afite indi nzu yakodeshwaga, ikodeshwamo abambasaderi, yabagamo yabanje kubamo abanyamahanga batandukanye. Ariko icyo nibuka nuko ubwa nyuma amaze guhunga yabagamo ambasaderi, niba ntibeshye yari ambasaderi wa Kongo, Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, niyo yayikodeshaga. Muzi uko byagenze, aba DMI yabandikiye urwandiko, mwibaze DMI yandikira ambasaderi, ubundi ntabwo bigomba kubaho, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Bandikiye urwandiko abwira yuko agomba kumbindikira ambasaderi ngo nave muri iyo nzu yakodeshaga, tuve muri iyo nzu yakodeshaga ngo kuko atagomba nta bisobanuro birenze ibyo ngibyo ayivemo kubera ko atagomba kuyibamo gusa rerobwiye ati se ko yewe amasezerano ntabwo ari mwebwe nakoranye namwe ikibazo kirihe bati none ntabwo ushobora kuba muri iyi nzu ntuzongere kwishyura umwe ntuzongere kwishyura ubukode na rimwe ikintu cyakurikira bavuze ati yewe rero sinaba mu nzu ntishyura mpagarariye igihugu cyanjye icyabaye ambasaderi yavuyemo abahoze bayirinze bashyizweho na ambasaderi wa Congo babakuraho bashyiraho umutekano wa umutekano waba nibanavuga ko ari aba JP cyangwa se abashinzwe ari aba DMI ariko bashyizeho abasirikare babo iyo nzu ko ariyo yatangaga niba yarishyuraga ayo mafaranga bakayibakuramo barangiza bakabwira imanza bakabwira ati uriya mucamanza wagiye guca urubanza ubundi ntugire ngo yagiye guca urubanza ataze ntabwo ubundi uca urubanza mu gihe nyir'ubwite ataje imbere y'urukiko ngo avuge ati biriya bintu ndabyemeranya nabyo cyangwa se ibindi ndabihakana ibyo ubundi mu mategeko ntabwo bibaho ubwo bucamanza ntabwo bubaho aho igihe uca urubanza utahaye opportunity uregwa kugira ngo yisobanure kuvuga ngo waramubuze ibyo nabyo ntabwo ari byo u Rwanda rwasobanuye yuko ngo rwabicishije mu itangazamakuru ngo ibyo bihagije kuba yaramenyeshejwe ngo Kongo byanditswe n'umunyamakuru ibinyamakuru se ahari kibabwira yuko areba ibinyamakuru by'u Rwanda ninde ko muzi ko mwebwe ibinyamakuru by'amahanga mwabifunze harya mwebwe niba icyo gihugu arimo cyo cyarafunze ibinyamakuru byo mu Rwanda kubera iki mwebwe mwishyiramo yuko ibyo bintu yabimenyeshejwe ariko ibyo ngibyo si cyo kibazo mwebwe mwirukanye umuntu mu mazu yari afite yishyura uwo mwenda wa wanyu ko beka turabizi ko shares za beka ubusanzwe zigera kuri ni nka 80% ni za FPR imanza abacamanza baciye urubanza ni aba FPR abagenza cyaha bakurikenyeje biriya bintu bose ni aba FPR ni ukuvuga ngo FPR ifite intere muri uyu rubanza kandi mwese murabizi nta muntu navuga ngo hariya kugira ngo General Kayumba bagunishe inzu ye cyangwa se nakubaje kwirega mu rukiko babamenye n'umucamanza uzawicaye kuri ya ntebe uwo munsi n'uko urubanza ruzagenda uyu munsi ninde mucamanza ufite ubwenge wize amategeko uzavuga ngo ibintu byaciye mu nyamakuru ngo yarabimenyeshejwe birumvikana ko iyo nzu koko ashobora kubimenyeshwa birashoboka yuko umuntu hari uburyo bwo kumenyesha abantu bari hanze kandi nawe agomba nibura kwandika urwandiko ruvuga ati nabimenyeshejwe ariko ikibazo mfite ni iki n'iki 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 umugambi wo biri inyuma turabyumva ko umugambi bashaka no kugira ngo bayiteze cyamunara nta kindi barashaka kugira ngo bayigurishe bamu noneho bavuge ariko se ubwo koko nawe umuntu uzagurire ya nzu ntabwo yewe rye wakugira inama ariko muri iki gihe ubonaho leta ya Kagame igeze uwo uzavuge ko uguze inzu ifite ibyangombwa ifite uzi neza ko ari impamvu za politike uretse ko nyina bazayigura se nibandi izagurwa na izagurwa yenda na ba muri gande izagurwa na ba Ryangarambe izagurwa na ba bawe mabri nyine abo twavugaga bariya ba MC bari muri Toronto bagenda niko FPR ko rigenda ifata ba bantu izi ko ari abaye kavuga ati ngaya amafaranga agenda ugurira iyo nzu kuko abantu benshi baba baranze kwigura ko bazi ko nta muntu ufite ubwenge ushobora kugura iyo nzu cyane cyane ko bazi ko rubanza ari urubanza rudaciye mu mucyo mu by'ukuri ni icyo nari sinzi ukuntu nagiye kuri ikibazo kindi nuko twavuga ku butabera bwa ICC ubutabera bwa ICC bufite butanga ubutabera butaziguye umuregwa agira amahirwe yo kwisobanura agira umuhagarariye utazaterwa ubwoba na guverinoma ubundi n'abagenzacyaha bagakora akazi kabo noneho ubwo umujije akazaca urubanza akurikije ibyemezo nako ibi ubutangabuhamya bwatanzwe n'impande zombi ariko mu Rwanda turabizi ko ari ubutabera bwo kuri telefone gira gutya uhereye kuri zimanza zonyine zaba niza Colonel Rugigana ibyo byose duhita tubona yuko ari nta butabera wa mu Rwanda niyo mpamvu bo rero utagereranya ngo niba Amerika ivuze iti ntago ngiye nasinye ku masezerano y'i Roma kubera yenda yifite ivuga ati ngiye mfite equivalence y'uru rubanza yuye nako yebuca ubutabera noneho nawe ukavuga ngo nanjye n'u Rwanda ngo ntabwo ngo nshobora gusinya ngo nonese ngo Amerika kwitasinye Amerika se kwitasinye ko ifite iyo equivalence y'ubwo butabera wowe ufite iki wowe kurenganya abantu ari ukujya guhoza abantu ku nkeke nta n'ikindi ahubwo wowe urenganya aho kugira ngo urenganure niyo rero nicyo muravuga ko buri gihe FPL igenda nako Kagame yigereranya akareka ko ngo amiriho ngo se ngo yakoze iki uzaje ubanza kurebera kuri Amerika urebere kuri Amerika kandi usiko bya bindi bimeze nka bya yanka diba imbwa yiganye inka kuri nyamurugo uko byayigendekeye abantu benshi n'umugani w'ikinyarwanda ntabwo ari gutukana murabizi uko byayigendekeye ikintu rero cyo gutukana nkivuga kubyo gutukana ndagira ngo nibutse abantu turi kumwe bumvise ijambo rya president Paul Kagame avuga ngo abantu ngo baratukana ati abantu batukana ngo iyo politiki y'abantu batukana ngo iyo ngo twangwa niyo tudashobora kumva ariko ukibaza gutukana iyo uvuze ngo Kagame n'umujura ubwo ni ugutukana ariko akagenda akajya muri parlement akavuga ati abantu babaye ikarita zidakora ibigarasha none se ufashe ubwo bujura ukabuvuga ukavuga uti impamvu tuvuga ubujura nuko wafashe indege ukagenda ukazandikaho Jean Paul Nyirubutama Lieutenant udafite watahuta avuye Burundi nta mitungo yatahanye ukavuga ngo afite indege we na Nshuti Manase bavuga ko abiganye nawe batubwira ko biganye hariya mu Bwongereza ari umuntu nyine uta ugiye kuba ku buzima bwe guhera kuri zero wakaba ari wo wandikaho ziriya ndege zawe barangiza bakavuga bati Kagame uri umujura ukavuga ngo ibyo ni ugutukana ariko nibyo wise gutukana warangiza ukavuga uti abakubwiye ngo ufite indege wibye kare bakwerekana ibimenyetso fakture zikaba zihari bazerekana kompanyi waziguriyemo ibyo ukabona ubujura ejo bundi twerekanaga yuko iziriya ndege nshyashya za Bombardier zindi yaziguze muri Canada ariho bavuga ngo ari mu mpamvu yamujyanye mu Canada ngo kubera ko ngo akora ubucuruzi kandi koko ari indege ebyiri zonyine ibindi ngo akaba ari ibintu y'imyenda ya caguwa iturukaye icya kabiri iyo bavuze ngo Kagame n'umwicanyi ibyo nibyo yita gutukana none se ubyita gutukana mu ruhe rwego kandi bakubwira bati sobanura urupfu rwa sobanura urupfu rwa Asieri Kabera sobanura urupfu rwa Bizinde sobanura urupfu rwa Sendashonga sobanura amasasu ugenda abantu bose rwa Kabira rwa Byarimana rwa abantu bose ugenda bakubura igihe utarabisobanuraho wowe kuki wumva noneho ko ibyo bintu ari ugutukana ibyo nibyo Kagame yita gutukana ariko ntabwo we ibyo agenda avuga ati abantu ati ni nk'imyanda n'ibindi ibyo nibyo atita gutukana ariko abantu bavuze ibintu bigaragaza ibyo akora ari ubujura ari ubwicanyi ari ubusambo hamwe agenda akavuga ati muvane abantu aha kugira ngo mpibakire iyi miturirwa mpikorere imishinga yanjye izanteza imbere ibyo bintu akaba aribyo wibaza ko wowe atari byo gutukana ahubwo umuntu uvuze ibyo ukora nyabyo ukumva ko ari ugutukana ariko koko musanga tudafite ikibazo kugira perezida umeze kuriya perezida utareba ngo yirebe mbere yuko yenda ajya gukritika abandi akagenda akayihandagaza akavuga ngo abantu ngo baratukana ndagira ngo dufate akaruhuko katari kanini cyane maze ndebe tuze kujya ku kindi gice cya dusigaje umwanya utari munini cyane kugira ngo dufate igice cya kabiri cy'iki kiganiro aho ndibuze kureba ko Serge nawe yaza tugafatanya akatubwira reaction na tukaganira kuri reaction zibabaye muri Rwanda Day ariko cyane cyane turiye kuri uyu munsi w'inkotanyi umunsi FPL yateye u Rwanda tukareba niba koko ibyo twavuze tuzageraho twarabigezeho turebe na Fred Gisa Rwigema General Fred Gisa Rwigema niba koko abantu bapfuye babona ese yabanezerewe yabafite agahinda ibyo nabyo turaza kubiganiraho gatoya ariko mu kanya gato mbere yuko tujya mu kiciro cya kabiri ndagira ngo tuze kuganira kuri iyi nyandiko ya perezida nako ya premier ministre w'u Rwanda isingiza Kagame maze turebe koko aho igihugu cyacu kigana niba aba bantu bazagira icyo bamarira u Rwanda turebe aho tugana maze dufate n'ingamba zatuma twebwe ubwacu twakwikura muri ibi bintu ndagira ngo twumve nongere twumva akarimbo ka Lucky Dube uyu munsi turi kumwe na Lucky Dube aho yavuze ngo my brother my enemy mwene data kandi umwanzi wanjye kandi niko bimeze mu Rwanda Radita Hoka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC ngira ngo dukomeze rero ikiganiro cyacu kuri iriya nyandiko ya Pierre Damien Habumuremyi Premier Ministre w'u Rwanda aho yavuze ataka Perezida Paul Kagame n'ibikorwa FPR imaze iminsi igezeho nyuma y'imyaka 23 igiyeho. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kuko aho usanga Premier Ministre adashobora kugira ngo abe yareba ingorane zishobora kuba ziri muri guverinoma ye cyangwa se ingorane ziterwa n'ubuyobozi bw'ishyaka rimwe rukumbi muri FPR nyako guterwa n'ukuba igihugu kiyoborwa na FPR nta opposition ariko akagenda ari inkomamashyi agenda kirigita Perezida Paul Kagame gusa adashobora kuvuga uko ibintu bimeze. Ndeka rero turebe iby'inyandiko maze natwe namwe mumbwire aho rwose u Rwanda aho u Rwanda rugana. Yakomeje aho yatangiye nako avuga mbabarire ni yavuze ko ari amatunda mbese ko ari nk'umusaruro ariko kuri ruhande igihe nkibaza ariko buriya yarabyivugiye cyangwa se yaba ari abantu babimwandikira bakangiza akamubwira ati andikaho izina ryawe yenda byaranditswe na ba Jacques Nziza cyangwa se bari abantu ba FPR. Aho yatangiye paragrafe ya mbere avuga ukuntu u Rwanda rumaze imyaka 23 rwizihiza isabukuru nyine yaho leta na ko FPR yatangiye urugamba rwo yise ngo n'urwo kwibohora. Bamwe baracyarwita urwo kwibohora ariko hari n'abandi babona ko ari urugamba rwo kuboha Abanyarwanda. Kandi koko ubirebye neza wasanga Abanyarwanda benshi batarabohotse ahubwo baraboshwe. Umubare w'abantu b'impunzi zari hanze mbere ya 1990 ushobora kuba ungana, imibare ntabwo nyizi neza, ushobora kuba ungana n'ibutaruta umubare w'abari w'impunzi. Umubare w'impunzi ziri hanze ubu nyine ushobora kuba uruta uwari muri hanze y'igihugu muri 94. Ushobora kuba iyo mvuga yenda imibare itangana neza ariko ntabwo biri kure cyane, bashobora kuba bayenda banangana aho ngaho mu mbabare ko imibare ntayizi. Ariko icyo nzi neza ni uko imibare y'impunzi iri hanze ari munini cyane. Mubizi neza ko noneho bashyizeho ministre ushinzwe impunzi. Iki ni kikwereka ko impunzi zitatahutse zinahari koko. Aya bari kuvuga ngo ibyo bimwe mu byo twarwaniye cyangwa twaharaniraga byagezweho, ntabwo tuba tugifite ministre ushinzwe impunzi ariko ubundi ushinzwe impunzi kubera iki? Ahubwo ko umugambi wari kugira ngo hacibwe ubuhunzi burundu. Abantu rero ubu ngubu bahunze igihugu nabo ndetse si n'abahunze mbere kuko bari barahunze mbere benshi bari baratashye, ahubwo bahunze ku ngoma ya FPR. Ibyo ngibyo Pierre Damien yari akwiriye nawe kubireba akamenya koko ko ibyo asingiza atari ukuri ahubwo ari ugukoma amashyi. Avuga ukuntu ngo ku patriotisme nyine ariwo bitira uriya munsi ari ukubyita ko ari ugukunda igihugu, munsi wo gukunda igihugu. Ariko mu by'ukuri ntabwo gukunda igihugu byagaragariye muri FPR, ahubwo ni imvugo gusa ariko ntabwo yari ingiro. Aho yavuze muri paragrafe ya gatatu avuga ko patriotisme gukunda igihugu ari ikintu cy'ingenzi cyane, agenda avuga abantu nyine bandi bagiye basobanura uko gukunda igihugu bimeze, ubwitange n'ibindi. Ariko mu by'ukuri izo ngero atanga aratangira z'Abanyamerika n'abandi kuko bagiye bagaragaza gukunda igihugu, ariko nyuma yaho umusaruro wagiye uvamo murawuzi ni uko abanyagihugu baho barwanyije umwanzi umwe bakamutsinda, barangiza bagashyira igihugu cyabo bakacyubakira hamwe batarebye ubunini cyangwa se batitaye kureba uko umuntu yabasa uko yabareshya cyangwa ibiza ibimuranga nkuko u Rwanda uyu munsi rumeze hari abantu cyakora benshi bavuga bati ntabwo twega ariko tubibona ntabwo tubona abantu bari mu myanya mu gihugu ari barebera bashingira ku moko ariko si wakubaza kubwira ati mbwira niba Pierre Celeste na ko Pierre Damien ariko bose gine rumva ni kimwe bose bagiye babayobora babayobora ministere y'intere niwe ko nayita ariko hari ijambo bigeze bagira none se niba perezida ari kuvuga ngo ava muri za Ruhengeri cyangwa Gisenyi ariko adashobora kugira ijambo na rimwe adashobora kugira ikintu yavuganira n'abantu cyangwa se abe yakwinfluensa guverinema ayoboye harya ubwo buyobozi ni buyobozi iki ikintu rero cyanangaje nuko yagiye avuga ati umunsi ko amateka y'u Rwanda nawe yatangirira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi abo FPR irakwiriye kubivuga ityo ariko se Pierre Damien harya nawe icyo gihe yabaga muri FPR ntabwo mbizi neza babizi yenda babinyibutsa ariko aravuga ati uko byagenze byatangiye ubwo ku itariki ya mbere ukwakira 90 ubwo abahungu n'abakobwa b'iki gihugu bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo babohoze u Rwanda mumbwire rwose ko kuko ariko Pierre Damien ibi bintu abibona niba ari nako abibona yenda yavuga ati keretse simbizi yaba ari impumyi niba yatekereza koko akabivuye ku mutima akavuga ati abana b'u Rwanda bashyize ubuzima bwabo imbere kugira ngo bahoze u Rwanda hari ababivuga bakavuga ko yenda ariko bari bagendereye ariko iyo Pierre Damien ajya kuba atangira kujya gusingiza Kagame akavuga ngo abandi ngo bashyize ubuzima bwabo imbere ngo babohoze u Rwanda none se Damien harya nawe ubwo twavuga ko yaraboshwe ntabwo ngiye nshaka kuvuga ko yaraboshwe kandi koko niba hari umuntu washaka kugira iyo aragima ati urashaka kuvuga iki njyewe ntabwo nibaza ko icyo gihe yaba yakwishyira mu mwanya akavuga ati ngo abantu bagiye kubahoza u Rwanda keretse niba ushaka kuvuga mu izina rya FPR niyo mpamvu ngiye mvuga ni ibi bintu ntabwo byanditswe na Pierre Damien hari umuntu waba warimushyize mu magambo yenda Jacques Nziza yarabyanditse arangije akambwira ati bisinye nabyemera ariko kumva ko Pierre Damien avuga ati abana b'u Rwanda abahungu n'abakobwa b'iki gihugu ariko ntanavugiye ko tashyiramo se ko bari baturutse hanze niba ari ab'iki gihugu kibatafatanyije ndabizi neza ko ari abasirikare ba FPR babaga mu gihugu bavuye mu gihugu imbere ariko turabizi uburyo bajyagamo ntabwo rero ibyo ngibyo aribyo ashaka kuvuga arashaka kuvuga nyine impunzi zari mu mahanga nkuko natwe tubivuga nanjye niko mbivuga mvuga ko ari abantu bashyize ubuzima bwabo imbere ngo bagiye kubohora u Rwanda ariko icyo batari bazi nibyo bizakurikiraho ariko Pierre Damien ntabwo giye nibaza ko simbizi ndagira ngo yenda nsige umwanya wa dute noneho ababizi yenda mu bundi buryo bashobora kumbwira impamvu Damien yaba karifiya kugira ngo abe yavuga nka kuriye kuko giyewe siko mbibona Pierre Damien arabivuga kubera igitugu arabivuga kubera igitutu ariho kandi binashoboka ko ashobora kuba atari bubona byanditse bavuga yuko ngo kutaba kumpatire ngo nukwiyima ibyo yenda ubuzima bwiza ukajya kurwanira igihugu cyawe ubwo nyine ni ibyo koko arashaka kubutaka Kagame niyo ashaka kunezeza ariko yibuke ko uyu munsi Kagame atakina wibuka atakina ushaka kumva amateka y'u Rwanda kuko icyo iyo bumvise iyambere ukwakira bumva Rwigema ntabwo bumva Kagame ho Rwigema Kagame ntabwo yabaga muri FPR kiriya yabaga mu mahanga hari n'ahantu yagiye anavuga yuko ngo yaje ngo kubera yuko ngo urugamba rwaruranye ubwe yarabyivugiye muri audio na video ya YouTube yaravuze ati nari naramaze gufunga ibintu byanjye amashuri yarananiye kubera yuko numvaga ko hari ikibazo cyawe muri FPR ntabwo yaje muri FPR nako yaje muri RP yatashye ngo kubera yuko ngo ibintu byananiranye ariko nubwo tubyemera neza ko ari ibibazo byari by'ingutu byari bihari ariko yari yavuze ubwe wenyine arabyivugira yuko yari yafunze ibikapu bye avuga ko ngo aba muri abo bantu bakunze igihugu cyabo bakitangiye babuze akazi bakagenda abandi bakava mu biro bari bafite ibiro byiza abandi bari abasirikare bakuru ariko bakemera gutanga ubuzima bwabo ibyo nibyo koko byarabaye ikintu nyamukuru kiri mu nyandiko ni ukureba koko uyu munsi ibyo bavuga byarabaye aravuga ati umugambi ati programme ya politique ya FPR ngo byagezweho ngo mu buryo bushimishijwe ngo abanyarwanda ngo uyu munsi ngo bariho ngo barasarura amatunda ngo y'ubutwari ngo bwize ngo bava mu maboko y'izo ntwari zabo ngo byabaye mbere ndetse na nyuma yo kwitanga inako y'urwo rugamba rwo kwibohoza akavuga ko ari umatunda yo kugarura ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se ubumwe ngo hagati y'abanyarwanda icyo kintu nicyo kinyisha ariko se koko muri uyu munsi twe turavuga ati ubumwe bw'abanyarwanda burahari nyakubahwa premier ministre ubumwe bw'abanyarwanda burahari ajyaho rero avuga ukuntu ngo ubunyarwanda ngo bwateye imbere yavuga ibintu byinshi cyane avuga ko bese ibyo byo ku bumwe n'ubwiyunge bwagezweho ku buryo budasubirwaho kandi ibyo byose tubikesha FPR ubwo bumwe ababubona bafite ukuntu babubona gihe ntabwo ndi mu bantu babona ko hari ubumwe buhari mu gihe tubikoresha gusa nk'izina ariko mu by'ukuri buri muntu wese afite ikibazo yicayeho adashobora gusobanura kubera nyine icyoba kiri mu banyarwanda iyindi avuga ko ari icya kabiri cyakwerekana yuko hari amatunda yavuye muri ya butwari ngo ni ukubera ko hari umutekano ntakuka mu maximum security ngo na safety ibyo bintu se niko tubibona abantu barapfa bagacisha muri ruhurura ntawugenda nyuma saa kumi n'ebyiri abantu bose ari mu kabari ntawukivugana n'undi ari abajya gusenga ntawugenda ntawukizera undi iyo niyo wita security ibyo rero ubwo bituruka nyine nuko we yaba bibona ariko turabizi neza ko atari ko bimeze icya gatatu bavuga ko ari ngo amatunda ya y'izo ntwari avuga nuko avuga ko ngo ni democratic cyangwa se ni ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi iki ngiki ni igitutsi yatutse abanyarwanda avuga ko hari kubahirizwa kw'itegeko ibyo ni igitutsi rwose ku banyarwanda kuba ku butegetsi bwashyikirijwe abaturage kuba bari mu baturage se bivuze ko bubamariye iki ibyo ngibyo hari aho bihuriye ibindi yavuze ngo byazanye ibyo byo mu buyobozi bwiza nuko ngo itangazamakuru ngo rifite ngo noneho ubundi buryo bwo kwigenga ibyo nabyo yabishyize muri iki gice cya gatatu cyo mu buyobozi bushingiye kuri demokarasi ibyo bintu niba mubibona niba nawe ariko abibona afite ikibazo icya kane yavuze icyasaru mbese amatunda ava muri ubwo butwari ngo nuko ngo abanyarwanda noneho bo bafite ubukungu bwabo mbese aribwo bashingiye aribwo bubabeshejeho iyi nyandiko iri mu cyongereza nubwo ngerageza kuyisoma mu kinyarwanda ubwo bukungu nyine nimwumva hari byo gutegwa cyangwa gutinda nuko ndiho ngerageza kubisobanura ni by'ubukungu avuga ko u Rwanda hari byo ngerageza gutegwaho nuko ndiho mbivana mu rurimi rw'icyongereza ajya avuga rero by'ubukungu nuko ngo ku bwa mbere ngo u Rwanda ngo rwaba ngo amafaranga ava yinjira avuye mu gihugu imbere ngo bwazanye bwa contribute kuri budget ngo purusa 60% ibyo ngibyo se ndiko muri ko mubizi cyane muzi aho amafaranga ava yuko ava mu mahanga abanyamerika iyo baretse kuyatanga ahita asara neza akaba nk'umusazi cyangwa abongereza agatangira kwiruka mu banyarwanda akabakata imishahara ibyo se nibyo bita ko ubukungu bw'imbere mu gihugu kubera ko bagiye bafata imishahara y'abantu bakayikata bakayikubita ishoka ku buryo umuntu asigara akennye ibyo bakabyita ko ari ubukungu bw'igihugu reka avuga rero bya GDP uko byagiye byiyongera ibyo ntabwo mbitindaho nuko n'umunyarwanda asigaye atunzwe ngo bavanye miliyoni mu bukene ngo umunyarwanda asigaye atunzwe n'amadolari 648 ku ubwo ndumva ari ku mwaka hari ariko murabizi ko yari imibare ya FPR ubya gatanu ingingo ya gatanu avuga ko ari uguca ruswa koko mu nzego zo hasi bavuga ko yacitse ariko iki cyo batavuga niri mu nzego zo hejuru ariya Kagame ubwe ariya ba ministre James Musoni ariya nabandi bose bo ku rwego rwo hasi ariko itagaragara ibyo ntibabivuga ariko cyane cyane iranuma mu nzego zo hejuru ndetse ibinyamakuru by'u Rwanda n'ibyo bisigaye byandika ko ruswa itakiri y'amafaranga gusa noneho ngo iyeze mu Rwanda ubu ngubu ari ishingiye ku gitsina ibyo rero ntabwo babyita ruswa ahubwo bavuga ko yabaye elimine kandi noneho yarafashe indi ntera barayigize legal barayigize bakavuga yuko ari komisiyo ibyo rero nibyo ministre premier ministre we abonamo nko abonamo ko ari iterambere ndetse no kwibohoza avuga ibyagira inka avuga guhunga igihugu ngo havuyeho impamvu zo guhunga igihugu mu by'ukuri nta n'igihe impamvu zabayeho kuruta igihe turimo muri iyi minsi ngo miliyoni eshatu n'ibice bine ngo zagaruwe mu gihugu abantu bazanwa ku ngufu abandi ibyo ngibyo nibyo bita ngo abantu baratahutse mu by'ukuri ibyo rero kubona premier ministre atabizi uribaza ukavuga ati se umunyarwanda wo ku rwego rwo hasi we azaba avuga iki ngo ikindi kintu yagiye avuga yavuze ko ari ikimenyetso cyo umusaruro cyangwa se amatunda ni ukuvuga ngo harimo relation ubanye n'amahanga ubanye n'amahanga koko ugahangara ukabivuga ngo bushingiye ku butwererane bw'ubukungu n'ibindi ukibaza ukavuga ati u Rwanda rubanye rute n'Uburundi duhere ku Burundi u Rwanda rubanye rute na Congo u Rwanda yenda muri Uganda aho tuhareke kuko ho basigaye bafite uburyo bwo kuryaryana ariko dufate ibindi bihugu rubanye rute na Tanzania rubanye rute n'ibihugu mpuzamahanga byagiye bibafatira ibyemezo no kubahagarikira imfashanyo kubera ibibazo biterwa no kubura ubwisanzure no igitugu cya Perezida Paul Kagame warangiza ibyo byose ukabyibagirwa ukavuga ngo mubanye neza ngo bishingiye ngo kuri mutual respect kubwubahane ariko ubizi neza ko n'ibihugu mu bihanye imbibi mutumvikana ibyo rero ni ikindi kibazo tushobora kuza twabivuga ntitubirangize ariko bigaragaza ko uyu muntu wandika mu rurimi rw'icyongereza ababeshya abanyarwanda cyangwa ababeshya abanyamahanga none se abanyamahanga ntibazi umubano w'u Rwanda n'amahanga ubu mwana atangiye ejo bundi wa Kenya nawo ukiri mu mizi uwo niwe yakwita umubano wo gitotsi uhoraho na Uganda uwo nguwo niwe yita umubano ibindi bihugu mumubwire rero uko ashobora kuvuga ngo umubano mpuzamahanga ushingiye ku bwubahane no kuri no ku bukungu noneho akavuga ngo iyindi ngo nyamukuru cyane ngo ni ukuntu mbere yo kuvuga inyamukuru avuga ngo u Rwanda ngo kuva ubwo iki ni ikintu kigaragaza ko u Rwanda ngo mbese ngo rwateye imbere ngo kuva muri umwaka wa 2013 mu kwezi kwa kane u Rwanda ngo ni membre w'akanama gashinzwe umutekano ku isi ibyo bintu ntimubizi ko buri mwaka igihugu kigira uruhare ariko kikanavamo u Rwanda se ruzagumamo ni permanence bose bishatse kuvuga ko kuba rwaragiyemo bishingiye kubera ubuhanga cyangwa se ikindi ibi babirimo ni nk'uko na Iraq ijyamo ni nk'uko na Iran ijyamo ni nk'uko na Syria izajyamo igihe cyayo nikigera u Rwanda rero kuba ruri mu kanama k'umutekano ku isi ntabwo rwatowe nk'aho ruri igitangaza nuko buri gihe igihugu gishobora kugerwaho kikamaramo umwaka keretse bya bihugu bitanu bifite imyanya ihoraho ibyo rero ntabwo bigomba kubwira ngo kubera kuri mu kanama gashinzwe umutekano ku isi kandi naho muzavamo umwaka utaha hajyemo abandi ntabwo bikugira igitangaza cyangwa bivuge ngo ni ikintu ugomba kurata ngo mwageze ngo kuri byinshi ngo muvuganire ibi n'ibi ibyo ntaho bihuriye abantu bose bariyo bazana agenda ya UN Security Council noneho namwe yenda niba mufite ibindi mutanga ariko ntimubuye kuba muhicaye ko yenda ari igitangaza ushobora gutanga ukabwira abanyarwanda ikindi ngo ni cyanyuma ngo ashaka kuvuga ngo nuko ngo mekanizme ngo cyangwa se uburyo bwo kurwanya genocide ideologie ya genocide ibyo turabizi neza kuko mu mvugo bagerageje kubirwanya ariko ideoloji ntabwo uyirwanya iba mu mutima ideoloji ntabwo ari ikintu usekeza igihubaga abantu sinzi wabivuze ukabibakuramo none se ideoloji ya genocide iyo mekanizme ni iyihe hari umuti ni amadini se ni insengero mwubatse nyinshi ku buryo muri buri karere agomba kuba hari izi nsengero zishinzwe kurwanya ideoloji ya genocide ikintu kikubwira ko umuntu adafite ideoloji ya genocide ni ikihe ngo kuvuga ngo kwazanye gacaca ngo igacira imanza ngo miliyoni imwe n'ibihumbi 958 na 634 ngo ibyo ngo bigaragaza ko mwarwanyije ideoloji ya genocide ibyo ngibyo ntabwo ari ideoloji warwanyije mwahamye abo mukeka yuko bafite ideoloji ya genocide mwaciriye imanza abo mukeka bafite ideoloji ya genocide ariko ntabwo mwayirwanyije kuko umuntu adafite ideoloji kuko atahamwe n'icyaha cya ideoloji si ukuvuga ko atayigira kuvuga ko yahamwe n'icyaha cya ideoloji si ukuvuga ko ayifite kubera ko ibyo ni ibintu n'ibyaha byashyizeho na guverinoma ibyo rero ngo ngurebye ngo ubundi ngo uhereye ngo convention courts ubwo kuvuga ngo mbese mpuzamahanga mu buryo buri busanzwe cyangwa se mu busanzwe ngo mu nkiko zisanzwe mu buryo bwa ngo ubundi ngo guca imanza za genocide ngo byagombye ngo gutwara ngo imyaka ijana ngo ariko ngo gacaca ngo yabikoze mu gihe nyine guca imanza zihuta gutyo muri ubwo buryo imanza zikomeza kuri urwo rwego hanyuma zikaba mwarashoboye mukaba ngo mwaziciye mu gihe gitoya kandi mu bizina ko imanza nk'izo ngizo zigomba gusaba ubwitonzi ni ukuvuga ngo mwaziciye hutihuti hari ibibazo bishobora kuba byarabaye ahantu bavuga ngo hariho komisiyo ngo yo kurwanya ngo genocide ngo nayo ngo yashyizeho kuzayihana ngo genocide ngo ideoloji genocide banza bavuga ko noneho ahangaha yashaka kuvuga ko bayigize ndebe ngo nashaka kubivuga mbabarire muri make ibi bya genocide ideoloji ya genocide ntabwo ugomba no kubivuga kubera ko ideoloji ni nk'ikintu muri crime mu byaha criminel ari ikintu bita intent cyangwa se umugambi ibintu biri mu mutima w'umuntu wowe ntushobora kubimenya keretse uri imana ibyo rero byo kuba ko noneho uzafata credit cyangwa se uvuge ko wageze ku bakozi by'abandi badashobora gukora kubera ko washoboye kureba mu mitima y'abantu kandi nibyo navugaga ko utaraciye urubanza ufite ideoloji cyangwa se kuba warushije kuyifite no kuba warushije kuyifite cyangwa kutaruciye ko ntayo ufite ntabwo bivuze ko utayifite cyangwa se kuyifite ibyo ni ibintu rero bitari no kwiriye no gushimishwa abantu banyarwanda badakwiye kwishimira noneho reka n'umukuru umuntu uhagarariye guverinoma ibi n'agahomamunwa premier ministre Damien amaze iminsi yandika ibintu byinshi cyane kuri FPR nkagereranya rero n'ibintu Makuza Bernard Makuza yakoze nkibaza ko nubwo nawe yasaga naho yabaga muri FPR ariko ntabwo yajyaga hariya ku karubanda ngo avuge yuko ngo FPR ibi ni ngo ashafate gahunda za FPR ngo barizo ashyira imbere yarakwiye kubavuganira guverinoma cyane kuruta kuvuganira FPR kuko ubundi niyahagarariye ariko ibyo ni opinion ye gusa ntabwo bizatuma natwe tutajya kureba icyo yaba ashaka kuvuga icyo yashaka kuvuga cyangwa twatake izo opinion ze kuko akenshi usanga mu by'ukuri ari ibintu aba yatumwe cyangwa ashaka gusa kwavansa amayide ya FPR kugira ngo igume ku butegetsi ko tubizi neza yuko itazava ku butegetsi ibyo avuga rero kuri genocide byo ikintu nibaza abanyarwanda twebwe dufite kugeza uyu munsi twabatahuye tugatahurira guverinoma ya Kigali tukamenya abahutu abatutsi n'abatwa tukavuga tuti amazi tugiye kuyinjiramo hamwe twoge hamwe twambuke uruzi niba turohamye turohamwe hamwe kandi niba twoze nabwo twoge hamwe cyangwa se no kurohama turohame hamwe icyo nicyo kintu kizazana ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo bizazanwa n'aya magambo nk'aya ngaya ya Pierre Damien yashaka gusa kuryoshya ibintu turabizi aho ubumwe bw'abanyarwanda buri turabizi ibya ideoloji bavuga yuko ntabwo wavuga gusa ngo ifitwe n'ubwoko bw'abahutu ngo yo kuzajya bafite ideoloji ya genocide ideoloji ni iyo ngengabitekerezo ivuga ibyinshi ntabwo rero ngo uzahana ingengabitekerezo imwe kandi nayo udafite n'ububasha wo kumenya uburyo ngengabitekerezo iboneka ntushake izindi ngengabitekerezo ibyo ngo noneho abanyarwanda bazavuge ko ufite icyo ubashakira nako ngo ko ufite icyo uzabagezaho reka rero turi umve akaririmbo kitwa Together as One yarakirwe n'ubusanzwe maze asigaye tujye ku gice cya kabiri cya iki kiganiro dukurikiye turebe ibya FPR ahiri bitari ibingibi Pierre Damien avuga maze tuvuge no kuri iriya nkuru ya Madame Fred Madame General Gisa bamaze iminsi bamwataka n'impamvu yihishe inyuma y'ibi bintu maze tuze guhana umwanya n'abashaka gutanga ibitekerezo byabo naho mu kanya rero nyuma y'aka karirimbo ubwo turasubira mu kanya.
Thank you very much. And so now I'm going to play this song. This song comes deep down from the bottom of my heart. Because it's a song that talks about the racial discrimination that is happening between blacks and whites. You see, when we read in the Bible about the creation of the earth, the Bible tells us that man was created in the image of God. But it does not tell us whether God was white, black, colored, Indian, or whatever. When I see a black man, I see the image of God. I see a white man, I see the image of God. I see an Indian, I see the image of God. Colored and everybody, we are the images of God. God is one. That is why we are His children. We've got to be together as one. The only thing that is keeping us apart is apartheid. And so tonight we are going to bury apartheid 59 feet down and put up a very big rock. This one now is called Together as One.
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC reka rero iyi ndirimbo turaza kuyigarukaho mu kanya reka dukomeze ikiganiro cyacu aho tugiye gukurikizaho ziriya nyandiko zimaze iminsi zigaragara mu binyamakuru bitandukanye by'u Rwanda bya Leta y'u Rwanda ntabwo ntinye kuvuga ko ari ibya Leta y'u Rwanda kuko nta gisohoka batabishyizemo batabishatse iyi nyandiko zagenewe kwataka Madame General Fred Gisa Rwigema mu by'ukuri watangije urugamba rwa FPR Inkotanyi aho yari afite umugambi wo kuvuga ndetse FPR yose muri rusange ariko ari wiyoboye wo kugira ngo bo atahane abanyarwanda atahura abanyarwanda bari bari mu mahanga hanyuma baze mu gihugu babane n'abari mu gihugu imbere ubwo rugamba rwaratangiye nk'uko mubizi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi uyu munsi nibwo General Fred yapfuye uko amakuru dufite avuga n'uko ibinyamakuru bibivuga ikibabaje gusa nuko nubwo tubizi neza ko Perezida Kagame koko atabaga muri FPR icyo gihe ariko adashaka kugira ngo agaragaze uruhare na ruto General Fred Gisa Rwigema yaba yaragize muri ruya rugamba. Icya mbere, ibyo ntago bizava mu mateka y'u Rwanda, cyane cyane ko atazamara abantu bose babizi. Abandi babahanga banavuga ko ikishobora ko cyarababaje Perezida Kagame gituma adashaka no kumva n'ijambo n'ikintu cyitwa General Gisa Rwigema ari uko ngo ashobora ko yaragize uruhare mu kumwohereza mu mahanga kwiga. Ariko umuntu ukohereje kuya gushaka guhaha ubumenyi, wowe harya umunganya iki? Niba yarakohereje kwiga nubwo atari nawe nk'uko amateka abivuga, bishobora ko ari ibintu byakozwe na leta y'Ubugande kuko ariyo wakoreraga Kagame yakoreraga icyo gihe, ariko we akavuga ko byanze bikunze kuko General Gisa Rwigema yari ministre w'ingabo wungirije, ko yari abizi ndetse ko yabifitemo uruhare. Ibyo rero niba ari nako byagenze jyewe ntabwo mbizi, ariko niba ari nako byagenze nta kibazo gihari kuko ntabwo ari urwango, uretse ko nyine wowe kumva ko kohereza ko kwiga ashobora kuba ari ikibazo biturutse n'imigambi wari kuba ufite. Ariko mu by'ukuri biranashoboka ko byari n'igitekerezo cyiza, kubera ko Perezida Kagame niba uko ameze kunguka ariko yarameze kiriya gihe, kandi benshi bavuga ko ariko yarameze, ntabwo byari byiza ko gutangira urugamba muri circonstances nka ziriya, mu gihe hari umuntu nyirabayazana nk'uriya, byari kuba kidobya, byari kuba ibintu bikomeye, yenda bikaba bigiye kubavangira. Ibyo akaba ari impamvu rero hari nibaza ko nawe kuba atarahari basanze atari igihombo, baravuga bati tuzashobora gukomeza gahunda adahari cyangwa se yaba hari. Ibyo rero bishobora kuba byarateye inzika zikomeye mu mitwe ya Kagame, akavuga ati nta kabuza njyewe inanjye ntabwo uyu muntu mu mateka y'u Rwanda azibuka, mu gihe uko yagiye abyivanaho buhoro 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 buhoro, noneho bisigaye bitandukana n'umunyamakuru na gatoya, ahubwo bikitirirwa ubukini kiranga uriya munsi twabonye cyari iriya ndake cyangwa se uriya mwobo Kagame yararagamo ku murindi. Nta bintu bya Rwigema, nubwo hari ahantu banditse bavuga ko ari we warangaje imbere ingabo za FPR, ariko ntibavuga uburyo urwo rugamba rwatangiye, ntibavuga amateka y'uwo muntu, ariko bakavuga ahubwo Perezida Kagame ubwe wenyine. Ikintu cyakurikiyeho ni uko aho kugira ngo wenda birangirire aho ngaho bavuge ati Rwigema nta kibazo, ubwo umunsi we si umunsi yapfiriyeho ntabwo tukiwizihiza, noneho turekeraho dukubashe igihugu cyacu. Yaravuze ati kubera nyine umutima mubi cyangwa se urwango, ngiye niko mbibona, ubwo ubona ukundi nawe yambwira, aravuga ati reka ahubwo dukomeze tuvuge dutwate n'umugore we karakteri ye, tuvuge yuko ari umuntu mubi. Niho mwagiye mubona inzandiko nyinshi zagiye kuza, kuko mwabibonye bariya abana ntabwo ari abana bafite imyaka itanu itatu, n'ibindi bimaze igihe kinini cyane. Ubu rero baravuga bati Rwigema abantu baracyamwumva, abandi baramuvuga, abandi bavuga ibi n'ibi, noneho ikintu twakora ni ukuntu twatuvana mu mateka y'u Rwanda hari. Sindi buze gutinda kuri ibi bintu, baza guha umwanya abantu bashaka kugira ikintu babivugaho, kuko hari n'abagiye banyandikira bambwira ati biriya bintu bavuze kuri madamu wa Rwigema byari byo, turagira ngo dukomeze turebe no uyu munsi ubone n'umunsi aho umuryango we wizihiza, nako mbarire kubyita kwizihiza no kubera kubura yenda amagambo y'Ikinyarwanda, aribwo wibuka umunsi yapfiriyeho. Iyi nkuru numvise ko ari byiza ko twayigaho gatoya, tukavuga uburyo basigaye mu mataka mu binyamakuru bavuga bazana abana bavuye hirya no hino bose baze kuvuga ko nyina yabataye. Ushize mu kiganiro cy'ushize naravuze nti ariko nyina utarababyaye mumurega ko yabataye ate? Mwabwiga ati yatujugunye hanze, abandi bati yanze kutwakira mu bandi, none se mwajyaga hehe igihe mwari muzi ko papa wawe wababyaye ataragihari? None se muzi neza ko General Gisa yaba yarasize abwiye Jeannette Rwigema akamubwira ati hari abana babiri cyangwa se n'abandi bazaza, bakavuga bati bazaza bakakubwira bati uzabiteho nibaramuka baje? ibyo bintu mujya kujija cyangwa mujya kurenganya uriya mudamu w'abandi muhereye kuki ubundi abantu bakagenda bagakomanta akaba ati Jeanette n'umugome n'umuntu mubi ukibaza ukavuga uti ariko abari abadamu ko mwabonye inyandiko zagiye zandikwa nta muntu n'umwe wigeze uvuga uretse kuvuga ngo kanaka ngo madamu ngo yitwaga Ines mane yari matsiko undi ntibavuga n'izina rye kuki ababyeyi nyakuri babariya bana batavugwaho n'ijambo na rimwe ahubwo bakaza kwataka umudamu wasigaranye abaziriya mfubyi Eric Gisa na Gina Teta Gisa abakaba barera ntawo barega yuko abana yamusigiye yabareze nabi abamarega yuko bari abana yamusigiye bashakanye bavutse abana nyakuri bavutse mu buryo bwemewe n'amategeko yuko hari ibintu byo kubafata nabi byabayeho atabashyize mu ishuri ibyo bintu nabyo bamurega muramurega abantu atarazi abantu batahabaga reka rero fungura umurongo wa telefone abashaka kugira ikintu bavuga kuri yabahereye ku kiganiro twakoze ubushize cyangwa se kuri uyu munsi kuri ibi bintu mbaho umwanya n'abagira icyo babivugaho ariko genda gira ngo numve umuntu wansobanura impamvu bibaza yuko bari abana hari abana barwiyemo kinini cyambere niki ngo kubera ko ngo barasa ibyo ngibyo reka twemere ko aribo ikerekana kuri ya mudamu wa Jeanette Rwigema ari umunyamafuti ari mubi niki ngero ndaza kuvuga ikintu nibaza kihishe inyuma ya biriya bintu ariko reka tubanze duhe umwanya abashaka kugira icyo babivugaho mukande rimwe muhamagare kuri 347-945-6449 kuri uyu mwanya ndagira ngo tuvuge kuri ikibazo cy'abana na Madame Jeanette bibasiye muri iyi minsi ari abanyandikiye ubushize ari ababyumvise uyu munsi ndagira ngo mbahe ijambo mikro zanyu ndazifungura mu kanya reka rero twumve ufite nimero iheruka na 16685 niba ufite icyo ushaka mbabarire telefone yanjye iriho nimero 16685 ndabona usa n'uwasabye ijambo ndagira ngo niba ari icyo ushaka kuvuga kuri ikibazo cy'abana bamaze iminsi bandikwa ko ari aba General Gisa n'uburyo bibasiye uriya mudamu ijambo ni ryawe hari abantu benshi nabonye bakomeje gukanda rimwe ngiye kubasimbuka mpe nimero kuko bashobora kuba bakanze kwa kundi uhita utangira radiyo ugakanda rimwe ibyo rero ubundi si ngombwa kubikora igihe ushaka kumva ibiganiro gusa ubundi urahamagara gusa warangiza ugashyiraho yindi ushaka kujya ku kiganiro ukanda pound cyangwa se iriya sinye ya imeze nka hash icyo gihe iyo bamva batangiye kuvuga amagambo menshi udashaka gutegereza ukanda hash uhita utangira kumva ikiganiro noneho gukanda rimwe byo ni igihe ushaka ijambo byonyine reka bariya rero basabye ijambo kare ndizera ko reka nishyiremo ko bashobora kuba barisabye batabishaka reka noneho impe ijambo umuntu ufite 04-19 niba utwumva ijambo ni ryawe mikoro irafunguye icyo waba ushaka kuvuga kuri uri mudamu na atake bamaze iminsi bamukorera cyangwa n'ibindi twaba twaganiriyeho ijambo ni ryawe
rwose ndabumva ubundi banyita Mark Katabarwa mba muri New York haba nanjye icyo kibazo cy'abari abana barwigema cyabankigihoraho bikanyibutsa kera buryo izi atake za Jean Twigema ntabwo zatangiye ejo bundi zatangiye mu I think 2000 bavuga oya early 2000 batangiye fite twa business twa duto bagatangira kamufunga hano agahora afungwa mbese atungwa no mu nkiko bigakoreka ubuntu attack zatangiye kera ntabwo byatangiye ejo bundi mwana rubigeze ejo bundi bageze kubariya abana barwigema uba ashaka imagine ngo bayice kuko mu banyarwanda benshi Rwigema niwe ero kandi uburyo mu percentage y'abadiktateri bashaka kumva ko ari bo nyine kamara ko nta kindi kintu cyakurwa cyangwa cyakuzwe atari bo bagikoze basanga abo bana urebye n'imyaka bafite bangana n'abana b'umwana mukuru junior wa Rwigema bishatse kuvuga yuko mu gihe yagikuru ubukwe yacyaga umugore w'inyuma ikaba ari nka imaji y'umuntu bashaka kwica kurya abantu bakavuga mbese umugabo urya yahoraga mu bagore kandi ikindi kintu cyaje tuvuge twemere yuko ari abana ribi ngo ari abarwigema tuze kubyina naho ngiye mu mutima wanjye ntabyemera ese umudamu washaka kubica ko nta rwigema tuzi ko nta mutungo yari afite ngo yenda ngo basa kugabane yabicira gike bashaka ngo bice kubera iki cyo cya kabiri cyavaho kaza noneho the means imbaraga yari afite ubasha yari afite umudamu bashakisha abantu yenda ngo afite minisha se ngo bashakisha abici afite rezime ze gutegura ngo abana ashobore kubageraho kumva ari motif ari means ntazo yari afite ni ugushaka guhabika izina ry'umuntu kugira ngo mbese uruhare ngo platform wa muri history y'igihugu ibe nk'ibeyo kusha kwandagaza umuntu jyewe nuko mbibona sinzi niba bafite opinion zitandukanye ariko ndabona ari ugushaka gusebya intwari Rwigema ikindi kintu uvuye muri sije gato washatse kuvuga ngo mu Rwanda minisitiri Femisa ibaruwa wavuze wigeze yanditse avuga ngo u Rwanda ngo uri muri Security Council Conseil de Sécurité icyo nta gitangaza kirimo kubera ko c'est à tour de rôle kandi bivuga ko no mu gihe cya genocide n'umukatsi rwa muri ampen genocide ko rwa muri Conseil de Sécurité fa uwo mwanya ntabwo akagombye kubiratira cyangwa ngo bavuge ko ari ibintu biri special ok murakoze nibyoje amashaka ko mvuga ngo bonge no nze nagungura ku bitekerezo byanjye nari ntagungura neza reka ntabwo ndabumva neza sinzi uko byagenze alo ndumva noneho byagenze ariko ndumva nabumva gake
Thank you.
Tadisahoka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC. Ndabona hari umuvandimwe umukunzi wa radio itahoka usa naho yaka ijambo nimero iherukana 4595 nimero yo hanze iherukana 4595 niba ushaka ijambo ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Jean Paul, ni Joseph Ngarambe uzi neza.
Kwa kaza kuri radita ariko se wowe irakaza ko ni ikaze n'ubundi nk'ubusanzwe ariko nturi umushyitsi. Niba hari ikintu ushaka kudufasha kuri uyu mwanya, sinzi ko ikiganiro cy'umunsi wagikurikiye, ariko mbanze musuhuze kandi niba hari ibiganiro wakurikiye byacu by'uyu munsi hakaba hari icyo ushaka kutwungura, ijambo ni ryawe Mr. Joseph.
Jean Paul nakurikiye, ndumva ikiganiro gitangiye hashize nk'iminota 15, hari ibyo mwavuze wenda ntumvise, sinabyumvise nyine ibyo minota 15 kandi bari myinshi kuri radio, ariko hari ibintu muri muganira, ikiganiro gikomeye cyane kuri Rwigema no ku mudamu we bamaze iminsi bamereye nabi. Mwavuze byinshi kandi mufite ibyo muzi byinshi ntazi kuko mu byerekeye imibereho ya Rwigema n'imibereho y'umudamu we n'abana be murabindusha, ariko hari ikintu muvuze, hari n'ikindi abandi bavuze nifuza kugira icyo nongeraho.
Yego.
Ingoma z'igitugu zose zigira ingeso mbi yo gushaka gusiba amateka. Nagira ngo mbabwire akantu, hari igitabo wenda mugomba kuba muzi cy'umugabo witwa George Orwell w'Umwongereza,
kitwa
wanditse igitabo cya 1984 mu bavuga hano mu Bufaransa aho ntuye bavuga 1984 mu Cyongereza bavuga 1984, nicyo gitabo kizwi cyane. Icyo gitabo mu by'ukuri cyari igitabo kigaragaza uko ingoma z'igitugu zikora. Aho ngaho muvuze ibyo byose muvuze hamwe n'abagufashije, hari ikintu mugushaho cyo kugerageza gusiba amateka. Iriya cyo gitabo cya 1984 cya George Orwell cyaniguraga ukuntu ingoma y'umunyagitugu Stalin yagerageza gusiba amateka y'uwo yanze kandi kenshi muhoye ibintu bidasobanutse. Bakafata n'amafoto ya kera noneho bakagira gutya bagakuraho umuntu. Amafoto ofisiye azwi cyane asanzwe azwi n'abaturage agaragara mu nyamakuru hose, ariko bagashyiraho abaritiste nyine bagashyiraho abantu bari bafite ubuhanga bw'icyo gihe bagakuraho ifoto, ukabona ifoto wenda umwaka ushize yari iriho nk'umuntu kanaka wenda Jean Paul, none ikagaragara mu mwaka ukurikiyeho Jean Paul atakiriho. Ibyo rero Kagame ari gukora n'umudamu we Jeannette, ku mateka ya Rwigema, ku mateka y'umudamu we, birajya gasogutsa n'ibyo ngibyo. Nagira ngo ubitekereze kuri icyo gitabo, utekereze no kuri iyo mikorere nyine y'umunyagitugu Stalin wakoraga mu by'ukuri ibintu byinshi bisa n'ibyo Kagame kuri uyu munsi. Nako ko nyine nagira ngo nongereho.
Arakoze cyane Joseph Ngarambe, musanzwe umenyereye kandi unabizi ko nawe ejo azaba afite ikiganiro, tubona rero n'akanya ko kukibararikira. Joseph urakoze cyane, ariko noneho nangereka numve munonge muryo Joseph avuze. Nibyo koko ko hari ingero zuko uriye muntu yabameze nk'uwo George bavuze ni nyinshi cyane. Hari kuba nabo zivuga inshuro nyinshi yuko udashobora kujya muri serivisi za presidence mu rugwiro ngo usangemo iyi foto ya yenda niyo barayishyize mu ngu simbizi, ariko ibyo miruka nuko nta foto ya Pastor Bizimungu igomba kuba igaragaramo irangwamo muri iki gihe. Ikindi nuko udashobora kujya nko muri eta majoro ya gisirikare ngo uzasangemo ifoto, kandi turabizi ko hari amafoto menshi agenda ashyirwa ku bikuta yerekana abanyobozi b'ingabo zabaye ndasinze kuba bigenje ubu ngubu, ariko ntabwo ushobora kuhasanga izina rya General Kayumba Nyamwasa. Kandi impamvu zose turazizi ni izo zo kuba ufite uwo wanze, noneho ukaba udashobora ukavuga uti ikintu cyose cyatuma atamenyekana batamuvuga nicyo nshobora gukora. Nawe rero nkurikije n'ibyo ngibyo n'iki gitabo Joseph yari amaze kuvuga mu kanya, urebye iriya ndaki Kagame yashyize hariya ku murindi agashyiramo ifoto ye rukumbi, ifoto ye rukumbi n'itara ryaka riyimurika yambaye ikoti atanambaye yenda n'imyenda ya gisirikare za uniforme bitaga za mukotanyi, icyo cyose nibikwereka nyine imiterere isa niyo y'aba Stalin. Ariko aryani George mumbabarire Owen nkuko yari amaze kubitubwira mu kanya Joseph, ni ikintu rwose kigaragaza igitugu, ingoma z'igitugu zose zikora bimwe. Nkuko uriya mukunzi wa radio itahuka yatubwiye mu kanya kashize ati uriya mudamu yari afite bubasha ki bushobora gutuma abana bagira ubwoba baba terrified nkuko babivuga, bigatuma noneho bahunga bakajya mu Bugande, kandi bari babizi neza ko uyu mudamu nta power yari afite. Icya kabiri yavuze ati ko nta mitungo tuzi yari mu Rwanda ye bari baje kugabana ngo bavuge bati yayibambuye yayibimye bari abana bajyaga hehe, bari abana bavuga yuko icyo yabimye ari iki. Ibyo rero nanjye niko mbibona, reka hagata hariko mbere yuko nze Serge ndabona noneho yaje ku murongo wa telefone. Ariko Serge nzi ko bishoboka ko hari igihe ibiganiro byacu utari wabikurikiye neza cyane, ariko cyane cyane twa twabivuze ko ushobora kuza muri ikiganiro cyacu ni reaction ijyanye n'ibintu bya Rwanda Day wakurikiranye nanjye nakurikiranye, nagira ngo tuganireho. Nagira ngo utarabura ku murongo wa telefone duhite ngufatiranye niba ariko nabyita, tubanze tuganire nawe umbwire reaction ubwire abatwumva. Dufite abantu benshi bateze amatwi radio muri aka kanya, iyi reaction abantu barimo kuvuga ibintu ni byinshi, ari ku mbuga za internet, ari ku mbuga za FPR ubwazo barabivuga mu buryo butandukanye. Serge muri makeya ndumva izi reaction, jyewe mfite nyinshi cyane abantu bagenda basingiza, nabyita ko ari ugusingiza Perezida Paul Kagame baririmba. Urabona ejo bundi niwe warivugaga hari za message tujyaho twumva avuga ngo abantu aseka abanyekongo ngo bahamagara umuntu ngo bakamwita ngo papa, none we abantu birirwa bamuririmba bavuga ko ari ngo intore ngo izirusha intambwe ngo imanzi, ibintu bitabaho. Abaministre b'intebe, ba ministre muri gouvernement, abadepite, abandi yahaye imyanya, ukavuga uti se harya we abo bantu be kuki batigiraho ngo bavuge ati natwe ngo urumve harya ngo babwire iki, bavuga ngo urumve amaguru niwe ubwirwa. Reka rero Serge utunyiremo muri make nawe uko ubona ibintu, izi reaction zihari ni nyinshi cyane. Micro yawe irafunguye bwana Serge, ijambo ni ryawe, niba hari n'ibindi babashe kumva muri kiganiro wabikomozaho, ariko simbihamya ni wabyumvise watubwira twaganira, ariko cyane cyane kuri reaction za Kagame Day i Toronto. Serge ijambo ni ryawe.
Cyane bwana Jean Paul, ndagira ngo nange nsuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi baduteze amatwi kuri mugoroba, cyane cyane mbabwira ni igikorwa badutumyemo dukubutsemo muri Canada, njye nkeka ko cyagenze neza cyane kuruta uburyo nagiye mbitekereza. Akaba rero ari intsinzi ku banyarwanda muri opposition, ku banyarwanda bifuza impinduka, turagenda tugana imbere icyo ni ikintu tugomba kwishimira kuko cyane cyane ntabwo biba byoroshye yuhanganye n'ubutegetsi bufite amafaranga yuhanganye na leta ikomeye ifite logistics ifite abasirikare ifite ibyitanga bya mirenge nkeka rero ko kuri njyewe na bagenzi banjye twari tumaze igihe twirukanka muri ibi bintu tugerageza mu turere icyo twakora tudafite bwa bushobozi bungana n'ubwabo nkeka ko dufite A plus cyangwa mwe mwazatubwira ku ruhande rwacu ndatangira mvuga nti uko urugendo rwagenze cyangwa uko kino gikorwa cyagenze nkigera mu gihugu cya Canada nasanze Perezida Paul Kagame abamukuriye abamutegura urugendo barashinze imizi birirwa bagenda bamobiliza abanyarwanda bajya mu ngo zabo babatelefona ntacyo batakoraga kugira ngo bazabashe kuzana bya bihumbi bitanu babifuza dore ko hari aho nasomye muri nitani zavuga ngo ni bine ariko ni bazantu bakuye 14,000 people muri Canada banditse muri News Times amateka ko noneho nabo basigaye batubura imibare ariko byo ntibitangaje kuko n'ubundi imibare yo mu Rwanda niyo batekinika nta mibare yo mu Rwanda ivugisha ukuri ku ruhande rero rw'ibyo nabonye n'ibyo twakoze ikintu cya mbere nashimye kandi nabonye ko cyabaye effective muri igikorwa cya manifestation n'ubwitange bwabo nasanze muri Canada bagenzi banjye twakoranye twakoze amasaha 24 duhererekanya amakuru ashoboka dufata ingamba ariko icyo twita ko tugomba twakoraga akazi ko kwactinga tutarinze kuvuga ngo turabitekereza iki tukapkinga tumaze kubona reaction tumaze kubona inkuru cyangwa amakuru tugahita dufata dukora action tudategereje ngo ejo cyangwa ejo bundi bivuga yuko ni urugamba n'urundi kuko nabonaga ari urugamba n'urundi si biko ni urugamba rw'ibitekerezo rw'ubwenge ntabwo ari urugamba rw'imbunda ikintu cya mbere n'ingenzi ko twakoze kuba twarabashije guhakira Perezida Paul Kagame tukamutesha amahoteli agira hafi kuri 5 ni igikorwa gikomeye cyane abanyarwanda bamwe bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino bimoma amashyi bavuga bati mwabigenje muti mwabikoze muti nta kintu special twakoze twakoresheje ukuri twakoresheje inyandiko z'ukuri tuvuga Kagame uwo ari we ntacyo twamuhimbiye dushyiramo details zisobanura Perezida Paul Kagame na resume ye completely nta kintu kindi twaba twarakoze kugira ngo ibyo bishoboke kuba rero byabashe gushoboka nuko abanyamahanga burya nkeka ko burya batagira ibisobanuro badasobanurirwa bihagije ngo bamenye ikibazo cy'u Rwanda cyangwa bamenye ibibazo byacu by'abanyafurika iyo bumva Perezida Paul Kagame bumva uburyo bamusingiza bamuvuga abanyamahanga nabo bumva bamuterera isaruti bamukomera amashyi ariko iyo bumvise undi muntu uvuga ibitandukanye nabo bafungura amatwi kugira ngo bamenye neza ibyo uvuga ibyo ari byo ku munyamahanga rero iyo teze amatwi avuga ati uwo mukuru w'igihugu cyanyu ibimuvuga ko ni ibiki turamusobanurira birambuye mu nyandiko kuri telefone tukanajyayo tugasaba randevu guhura n'abo bamanaja tukabasobanurira none bakabyumva none agahitamo ida amafaranga yari kwinjira muri hoteli ibihumbi 50 y'amadolari bari kuzishyura muri Rwanda Day kugira ngo babone icyo cyumba bakoreramo cyangwa reputation ya hoteli bwana Jean Fontaine ni umuntu ukeneye
noye ndakurikiye cyane
okay aho niho nagira ngo bisobanuke rero ibihugu byateye imbere mu nzira ya demokarasi cyangwa byubahiriza uburenganzira bwa muntu ibihugu bigerageza rwose kumva ikiremwa muntu ntabwo ikintu kiri imbere ari amafaranga ntabwo ari amafaranga aho hasobanuke neza ikintu kiri imbere ni ya serivisi uza kwaka ukayihabwa kandi wanahava bagasigara bakishyira kuzagaruka so kuri Perezida Paul Kagame rero kuba yari afite nk'ibihumbi 100 by'amadolari byo kujya muri hoteli runaka muri Toronto n'uburenganzira bwe ni amafaranga naye nayakura mu banyarwanda abanyamahanga barayakira ariko isomo bisigira abanyamahanga cyangwa ingaruka byagira kuri abo banyamahanga cyane cyane kuri abo bakora business kuri aya mahoteli bashobora kuruzinga abakasitoma babo bitewe n'umuntu waraye muri hoteli cyangwa n'umuntu twigaragambirije imbere hoteli tubyuka abanyamahanga biryamiye umuntu wacekinze muri hoteli saa kumi za mu gitondo akabyuka yumva amafirimbi imbere ya hoteli akimara kugera ku gitanda arabyuka agakomprenga ati ayo mafirimbi nayita izo ngoma n'iziki imbere ya hoteli maze gucika nayo ngiye kuryama umuntu wa hoteli we mu nshingano ze aravuga ati ingaruka bizagira ku bakiriya banje nizo ndeba kuruta bya 150 umuntu ari kuza akankubita nanga kwita 28 so bivuga yuko rero ureba long term ntagurema amafaranga menshi aje dans un coup kuko atanga faza Paul Kagame uraye product mu myaka 2-3-5 imyaka 20 imbere reputation ya hoteli yanjye n'abakiriya banjye ni iyihe nako tuzi mu nyumba kugira ngo uze kumfasha abanyarwanda basobanukirwe kuko abavuga bati how come amafaranga Kagame afite atabasha kubukinga hoteli urabyumva
oya jewe ndabyumva kandi wowe urabizi ko sinabugambire ende twaba tubiganiriye inaha muri Amerika cyangwa muri Canada ni burayi hari ikintu bita endorsement ni ikintu gikomeye cyane kumva ko wemeye ko ibikorwa byawe bikorerwa iwawe cyangwa umuntu yemeye ko jewe nawe se duhagarara hamwe n'ukuvuga ko ibyo uvuze yende wakoze ikintu nka kiriya nkagiko mba ngishyigikiye ntabwo rero abantu batabyumva yenda n'abantu batazi icyo kintu cya endorsement icyo ari cyo bako ni ikintu gifite power ikomeye cyane hotel ikumva rero ko yakwizina ryayo rya bari kuri endorsement iwe ku endorsinze Kagame ufite maraso atagiye uko angana mu ntoki ze amahoteli menshi ntabwo ibyo bintu ababishaka niyo mpamvu avuga ko nkuko mwabitubwiraga muri Canada muti abanyarwanda nta kibazo dufite ko baharara bakaryama bakishyura kuko ntabwo twakora discrimination ngo tuvuge ngo ntabwo turi bucumbikira abanyarwanda cyangwa umuntu uwo ari we wese kuko ntabwo tubikora ko ni ibintu biri illegal ariko ntabwo tuzakora endorsement yo kuvuga ngo dushyigikiye yenda ibikorwa bya kanaka kubera ko yaje gukora publicité ye ku giti cye ibyo rwose kutabisobanukirwa byaba ari ukwigiza nkana ariko Serge birumvikana
womereje aho ngaho rero ni kino kiba maze gisobanuke kugira ngo aho ngaho harabandika kuri Twitter uka kuri Facebook bavuga bati ntago bishoboka ntango upfu mufite kugira ngo bihagarike najya rero ngo umfuri meko twara bihagarike amahoteli agira kuri 5 twara bikoze kukarusho nuko twa dufite umwavoka twa dufite umwavoka Christophe Lebrac inyandiko twasohoye yarazanditse neza zisobanuye azishyiraho umukono kandi Christophe Lebrac ni umwavoka ufite reputation ikomeye mu rwego rwa Canada no mu rwego rw'isi nongeye ndibutse ko Christophe Lebrac avoka yaburanye urubanza rwa Ndindirimana aburanye urubanza rwa Kabirigi muri Arusha akaba kiri mu konsulita muri Arusha muri tribunal penal international iri Arusha kuri reputation ye kese yafashe mu maboko zose yarazitsinze kandi afite reputation nziza muri kese nk'izo ngizo cyane cyane ikese n'izindi z'intambara zirimo genocide kuba rero Christophe Lebrac ari umunyakanada azi ikibazo cy'u Rwanda azi ibyo duprotestinga cyangwa azi movement zacu amashyaka ya politiki yacu byaradufashije cyane ku bategetsi ba Canada ikindi nagira ngo ngaruke aho ngaho nuko amakuru twabonaga cyangwa twari dukifite Perezida Paul Kagame visa yayibonye ayi yacu na kampani yitwa Bombardier kampani ikomeye muri Canada ariya niyo mwakiviza na ubundi ntabwo Canada ariya mwemere niyo visa ari na makuru mvuga ko afatika yahererekanywe hagati yacu n'abayobozi ba Canada abayobozi ba Canada bakavuga ati ntabwo twamuhagarikira visa mu gihe hari kampani imwishingiye bagiye kugirana amasezerano kuko aravugaga bati Kagame aje gusinya kontra ibyo birumvikana ngwambira ngo niba ari kampani runaka ifite umutungo ntazi uko ungana mu gihugu cya Canada ikaba ifite influence muri government no muri immigration ikabasha kubona iyo visa ya Perezida Paul Kagame ibyo birumvikana ndumva ntabihagarika aho ngaho ariko ku bantu numvise ngo Perezida Paul Kagame ngo haravuga ngo ni umukriminere ngo ni dictator ngo ntabwo azabasha kwinjira muri Canada bagiye bamenya uburyo bigenda kugira ngo umuntu nk'uwo nguwo wari umaze imyaka 7 yari mu ruhushya rwo kwinjira kuri buriya butaka bwa Canada none ubibaze ati byagenze bite nyuma y'imyaka 7 kugira ngo abone iyo visa yo gukandagira muri Canada icyo kigomba kuba clear ku banyarwanda Kagame yirirwa hano muri Amerika nko mu isoko Kagame ashaka gushopinga afata indege akazana muri Amerika yajya mu kigo umwana anyarukira no Boston kuva muri Amerika kuri Canada Kagame kuza muri Amerika ashaka kuza iminsi 2 ashaka 3 mu cyumweru biramworohera cyane kuko Amerika imukingira ikibabaje n'ibintu twumvikana ariko Canada siko bimeze government ya Canada siko imeze icyo gisobanuke yanze ko Kagame niyo kandi gitaka bwayo ku gihugu cyabo usibye ko bibaye magingwa ya ariko nabwo ni ingufu nyinshi cyane bw'iyo kompanyi ndetse ndakeka n'izindi kuko numvise abisobanuraga ubushize muri article usobanuraga kwa gataru nijoro cyane cyane ku bintu byerekeranye na za minero n'andi masosiyete y'abacuruzi Kagame yaje kubonana nayo. Icyo kintu rero k'umunyarwanda wenda udasoma umunyarwanda utazi uburyo politiki ikorwa aricara akavuga ati Kagame ageze muri Canada abanyarwanda bateranye bakomye amashyi ati twiheshe agaciro nawe akiruka akajya mu Kigali agakoma amashyi ariko atazi inzira Kagame ama yaciyemo kugira ngo abashe gukareka ku butaka bwa Canada ntabwo byamworoheye. Icyo kintu rero ndagira ngo ndikonfirminge ko twamuhagarikiye hoteli zigera kuri eshanu tumwimisha icyuma cyo gukoreramo inama ariko batubwiye ko nta wamubuza kuryama kuko ni umuturage kimwe n'abandi abasha kurara muri Sheraton Hotel. Nkurikije ibyo nakoze na bagenzi banjye njye ndakeka ko twakoze akazi katoroshye kuko kubikora n'abo turi bo duhanganye n'umuntu nk'uriya ntibyoroshye. Abayobozi bandi b'u Rwanda nabashije kubona nabonanye n'abantu batari bakeya bari barimo iki gikorwa cya Rwanda Day bari mu mahoteli nanakubwira ko rwose ari na kintu nashimye iyo uhuye n'umuntu ukamusuhuza jenari perezantaga Serge Ndayizera bitahuka tukaganira nta kibazo nagize nta wandebye nabi nta wantutse ubona ko abayobozi n'abayobozi nyine baba bakwishimiye bashaka kumenya kariyeri yawe icyo ukora niba uri umushoramari nje kari nkavuga ndi umunyamakuru ahubwo ndivuza ko twari tuganira abakishishikariza kujya bemera ubutumire bwacu kuri radio za opposition mu mahanga hari n'abambwiye bati ntabwo twari tuyizi ndavuga nti ni radio opposition ikoreshwa n'abanyapolitiki cyane cyane bari mu buhungiro navuga ko nk'uko gatanu nimugoroba nari nagerageje kwaka amarandimu menshi usibye ko ngira ngo nisegura ku kiganiro cyo ku cyumweru kitabashije kuba ko nabyutse na Sara yes ko navuze cyane kwa gatandatu ku cyumweru ntibyansohokera kugira ngo nkiganire na bamuritsi ariko yari play yo kuza kuri gitahuka niyo ko tuzagiskedulinga mu byumweru biza. Ikindi rero ni nka minisitiri ucyuri mu nzira we twagiranye contact nzamuhamagara niba azemera kuza nawe yarabinyemereye ndakeka ko azaza. Abandi twabonanye ni abantu bakora muri za ambasade bavuye mu Rusiya mu Bubiligi abari hano muri Washington abantu bari batuje deno hino nabonanye n'abantu batari bake cyane business calls ndazifite niba koko ibyo bavuga bati twe ntacyo dutinya twaza tukaganira turi abanyarwanda tukabwizanya ukuri ariko icyo nzi ko imvugo bakoresha bari mu mahanga niyo bavuga bari mu gihugu cy'u Rwanda ibyo tubiziranyeho twese nk'abanyarwanda imvugo irahinduka. Icyo kintu ndakeka ko ni kintu nashimye ku ruhande rwanjye. Ikindi kintu wenda nkeka ko nanone ngira ngo tuzadevelopeho hagati mu biganiro byacu mu byumweru bizaza ni ukubaza abanyarwanda biruka bajya muri Rwanda Day objective ituma bajyayo. Ikituma bajyayo ni ikihe? Kuvuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aje njye ku giti cyanjye cyaje ndayize mbona bidahagije kugira ngo umunyarwanda agure itike y'amayero igihumbi agure itike y'amadolari 700 aze yiruka agiye kureba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nkeka ko yagombye kubaza impamvu aza muri biba bikorwa icyo nkeka ko tuzakidevelopa tukareba bamwe na bamwe mu banyarwanda bashishikaza ibyo bikorwa na mesaje babaha abandi bagenzi babo ituma noneho abantu bava hasi bakavuga bati sinzacikure nzabe mbari kuko nabonye abantu benshi baturutse ku mugabane w'u Burayi bavuye muri Rusiya mu Bubiligi bavuye mu Bufaransa twavuriye muri za resitora urabona muri resitora yari imeze nko mu Rwanda kuko abanyarwanda ntakigo kirimo kandi nkeka ko tubwizanye kuri nk'abanyarwanda bakazemera kuganira twabazana nanone mukazababaza bimwe mu bibazo mwamwibaza. Ikindi kintu nakuyemo nanone ni ikibazo cy'uko leta ya Kigali iyo bigeze magingo aya ishaka kudestroyinga opposition ishaka kuducamo ibice ishaka gutwara bamwe muri twe bafite impact mu bikorwa dukora. Iki kintu kikaba gikomeye cyane ari nacyo nibanzagaho ndi hariya nkavuga rwose kuki niba bavuze ati Bwana Jean Paul turazi uruhare afite mu ihuriro nyarwanda turazi bagarike ni Gasana uruhare afite muri mu mahoro People Congress cyangwa wenda n'uyu munyamakuru kuki batadinga umuntu umwe bakumva ariwe bashaka kuruta kumva icyatumye dushyiraho ihuriro nyarwanda icyatumye amahoro avuka People Congress icyatumye FDI inkingi bakiriho badashaka kumva ikibazo globale cy'abanyarwanda bakumva ariko baramutse bumva ikibazo cyawe wowe ku giti cyawe mwakumvikana mwaganira icyo nacyo nyaka kuko n'icyo tugomba kuzadeveloper kuganira njewe na leta cyangwa kugana we Jean Paul uhure na Musoni mwicare muganire muri babiri ni byane mvuga ngo kugurwa barakugura kandi ntabwo gicuruzwa icyo gihe baravuga bati Jean Paul ibazo ufitanye na buri abategetsi ni ibingibi wenda ufite ibazo by'imitungo ufite ibazo by'imyanya ya politiki ushaka tubwire icyo ushaka wowe tukiguhe ariko ureke ibyo wakoraga ayo makuru narayabonaga si bamwe mu banyarwanda bari muri Amerika hano muri Amerika muri Canada bitabiriye ibyo bikorwa ariko muri ya cadre ko atarimo amashyi wenda za FPR ariko ari b'abanyarwanda FPR na leta ya Kigali ko ari abanyarwanda badafana ijambo swat mu nyandiko zabo swat muri commentaire bakora ku maradiyo noneho Kigali ikavuga iti reka mbakurure mbaza muri Rwanda Day mbahuze n'abayobozi cyacu cyo guhuza abayobozi niba ari Kagame niba ari Musoni niba ari ministre mushiki wabo niba ari ambasaderi runaka baguye iyo chance yo kuganira n'abayobozi wenda uhindura imyumvire yawe wenda icyo basaba bari bene babiguha cyarakoze cyane muri Canada hari bamwe mu banyarwanda nzatumira kuri raditahuka niba byemera baze tudiscussinge iyo invitation y'umuntu umwe ku giti cye kandi nsanzwe nzi ko abanyarwanda bavugiraga by'abanyarwanda byaba mu nyandiko yaba ku maradiyo icyo gihe bizatuma mfungura n'amaso amenye uhaguruka ujya kuganira n'ubutegetsi urwanya cyangwa utiyumvamo cyangwa udakigikiye ute nicyo bakubwira kugira ngo wemere kujya kuganira iyo dialogue batubwira ngo uje kuri uyu mugoroba Musoni araba yicaye hariya delege mu honorable runaka bari hariya Gasamagera ibyo bibazo ubwo uvuga kuri radio twagwa chance ko mu biganire twemere ruze muri iyo appointment tuganire icyo kintu ndabona ko ni ikintu kibi cyane ni umutego abanyarwanda bagomba kwirinda kuko urasenya kandi nkeka ko icyo gihe iyo batwaye wowe cyangwa kanaka mugenzi wacu wari ufite akandi kazi ikintu n'igikorwa twakoraga ugasanga noneho ikibazo kigiye kuba individual kuko bavuga bati ikibazo ntabwo ari icya opposition buriya ikibazo ni cya Rudasingwa ku giti cye afite icyapfa na Kigali ikibazo ni icya Jean Paul afite icyapfa na Kigali kuko yahoze muri buriya butegetsi noneho bagashaka gukaburi bavuga bati nta opposition iri hanze ahubwo ibyo tubona ni abantu baba mekunta ni abantu bigomeza ku butegetsi bashaka gufata abaturage hostage bashaka kuyobya abaturage icyo nacyo ni ukugira ngo gisobanuke ikindi ngirango nsobanure nabonye muri ibi ngibi ni uburyo imyigaragambyo yagenze ubundi twe twari dufite uruhushya rwo guprotestinga ahariho hose turamutse dufite evidence ko Perezida Paul Kagame ari bubahakorere inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bwa Canada twandikiranye inshuro nyinshi cyane twaraganiriye yaba ku matelefone yaba mu nyandiko batubaza bati mwari mwamenya ko Kagame azakorera mwari mwamenya aho Rwanda Day izabera kugeza ku wa gatanu ku mugoroba ndabyibuka mu kiganiro wakoze Friday night iri adresse 45 Downs View iri ya market free market iyi adresse nari batangarije ariko ntabwo nari sure ntabwo twari turi sure ko iri ari yo sara zakoreramo kuko nagiyeyo twagiyeyo turavizitinga location tubona ukuntu abantu ari mu isoko turavuga tuti aba bantu barimo baratujijisha nta muntu wakorera Kagame ntabwo yakorera ahangaha mbona mbendeba ukuntu byagenze muri London ukuntu amabisi yajyaga gutora abantu kuri one location akabajyana muri hotel somewhere cyangwa kuri ya nani ya sare bakoreyeho njyewe nagize idea ko ari the same thing kubera baravuze bati saa mbiri ni check point ahangaha tugacekinga abantu mu boarding ntabwo bigeze bavuga bati this is final location yaho Rwanda Day izabera nkimara kubisinga site ku hari muri bya joro nabatangaje bavuga nti atose ndabiba ntabwo nashobora kwemera ko Perezida Paul Kagame yakwenda ingapu muri free market ahostinga Rwanda Day hariya hano nta nubwo kubitekereza cyangwa kubirota nabwaga amanga hari parking huge amabisi ari guparika cyangwa amamodoka kubera ikibuga kinini cyane ni muri park bivuga yuko Jeff yigeze kugendera kereka bimaze kugera mu masaha atanu n'igice ubwo twaganiraga n'abashinzwe umutekano bamwe na bamwe batubaza ati ariko murafokusinga hano kuri Sheraton ariko ntabwo ari hano so nkuko byagenze rero twari tuzi neza ko
amahoteli ko yose ko twayavuze tugomba kuyashyira abantu bakaverifya hagira ubona umubaze yabera tukaganira twese niko twabikoze twaganiriye njye natangiye kuri Sheraton mu gitondo ari imyigaragambyo yabereye saa mbiri n'igice twari tuhari imyigaragambyo iratangira tubuza urusaku tubuza amafirimbi mubuzera abakasitoma batangira kubyuka bakompaninga manager wa hoteli yaraje aduhagarara imbere bwana Jean Paul hari mu gitondo mu masaha mbiri n'igice za tatu ukubona umuzungu uhagaze imbere ukabona aratukuye ukabona amaraso mu maso kubera aratukura kubera urwo rusaku atubeginga please please Kagame ntabwo ikorera ngaha you best can go ariko nta cyizere cyari gihari kuko ugereranyije afite zari zihari nk'uko navuze nti imeri twandikiranye nabo nari maze guta icyizere mvugana abantu baratubeshye nari maze kubona ko ntangiye kuvuga nti aba bazungu bashobora kuba nabo ari abanyakinyoma kuko kugeza ayo masaha atanu cyangwa se saa tanu bitewe n'uko nabonaga abajepe benshi kuri hoteli nabonaga amalimuzina za yinjira muri za garaje avuga nti this is the right place ariko manager akomeza kubenga ati no ntabwo ari hano rwose akonforme ntabwo ari hano nyuma rero twaje kumenya ko umwe mu bategetsi ni hanari nta wundi mutegetsi rero kugira ngo abajepe babe bari imbere kuri rabi bavuguka baza barunguruka urabizi nani uyu mugabo sefuku wo muri Indiana uzi umuryango bagiye kuba ushaka guhangana n'imyigaragambyo aza kubwira polisi ngo itwirukane ubwo nawe nuko yabazaga guhangana abwira polisi ngo idupushinge ituvane muri mu marembo ya Sheraton ariko polisi ntacyo iri gukora kuruta ko badufite uburenganzira bwo kwigaragambya kugeza igihe noneho namenyeye ko perezida Paul Kagame atari hariya ari bukorere tumaze kubona n'amakuru ko abantu barimo kwinjira muri market muri iriya nani karatenke dawunivu ko barimo kwinjira muri iriya free market ubwo rero twese duhindura tactics za proteste kuva ko tugomba noneho kohereza abantu hariya igice kimwe cyasigaye kuri Sheraton Hotel kugira ngo gitegereze igihe perezida Paul Kagame azasohokera muri hoteli icyo ngenda byibuka twabiganiriye nk'ubwira nti ngendera umuhanda ngenda ubwo ngerese ngenda njyanye n'indi timu y'abantu nkigera kuri nuza kuri free market yari ya dawunivu nageze turi abantu babiri ba mbere dusanga uko hameze nyine abanyarwanda nari basobanuriye bari mu busitani bahagaze bambaye neza abasore gusa nta mugore nta gitsina gore wabonaga bari mu busitani bahagaze aho twaparitse imodoka nawe unaviriyemo na distance yo bari ni nka metero hafi magana abiri distance yawe unarindi naho bari bari ubwo turahagarara tuvamo yari njye n'uyu muhungu uyu ukora ikondera info w'umufotografi tutangira akazi kacu dufata amavideo babone ko turimo gufotora babona ko ndi no kuvuga baramanuka baza batwegera bakomeza baraza pe baramanuka baturuka kuri dawunivu kuri iyo free market kuko bari bayegereye cyane baraza bakuzinga umuhanda basanga twari duhagaze hasigamo nka metero imwe cyangwa metero ebyiri turebana ku maso wabo bantu harimo abonzi batuye mu gihugu cya Amerika abandi simbazi ariko ubona ko nyine baraza baratugira imbere baraceceka turakomeza ngenda n'indyo kuri radiyo ubu ndakomeza ndavuga mu gihe ntibajya afata amafoto noneho sinzi igihe wafashe ijambo noneho uranduka iyo ugira ikibazo ukomeze uri muri sitidiyo mikoro irafunguye nanjye ubwo njya kuri mute natangira kudutuka noneho batangiye kudutuka turabihorera ntabwo nigeze ndisipondinga 21 baradutuka iko mwana yari amwe mwe ntarigarashya mwe mwashyizemo kuza amahano nta soni mufite murebe ibintu murimo muritesha agaciro u Rwanda rwateye imbere bavuga ibitutsi byinshi cyane turabihorera ariko kubihorera nasanze ariho disipline nafata yo kutarisipondinga abantu icumi bakuri imbere kuri metero namwe muri babiri noneho bigeze aho ngaho sinzi ikintu yavuze nawe ndamusubiza aho ngira ni nta hano turi muri free country nta gushaka kugera ku intimida abantu aha ngaha ahita atera umugeri nsubira inyuma nsubira inyuma mugenzi wanjye uriya muhungu w'ikondera ahita ahamagara polisi yari iri wenda nko muri metero 30 hirya polisi wenda yari izi ko turi kumwe turi mu ikipe imwe polisi ibonye noneho ko habaye akantu gasa nk'umuntu usa nk'ujapinga
polisi ikati imodoka izayirukanka itutujemo hagati abasaba gusubira ku rundi ruhande basubira ku rundi ruhande niba babonye video nako ko harimo umuhanda utambika twe twari turi ku ruhande rumwe nabo bari ku rundi none baratangira ibitutsi ubwo uko byagiye bitinda niko abakongomani bagiye baza timu z'abanyarwanda basigaye mu mugi kuko nari navuze ko bagomba gufata transportation baza n'amabisi batuyene twiyongera abakongomani bageze rero icyo nagira ngo nanone nkosora ngaha amwe mu magambo mu bitutsi byavugiwe hariya ntabwo nabishimye ko ntabwo muri zico zanjye gutukana ndumva atari byiza havuzwe amagambo batwitse interahamwe batwita abajenosideri batwita ibipinga ku ruhande rwacu mu bo twari kumwe b'abakongomani n'abanyarwanda abakongomani bakoresheje amagambo nayo wenda navuga ko nashimye kwita abo banyarwanda ati muri nyenzi muri kafari muri kokoci we gonna kill you one day because you killed us before urumva ayo magambo yarakoreshejwe ntabwo nabihakana no mu maudio mwarayumvaga cyangwa kuri video warimo ariko ugomba kubaza uti byagenze bite kugira ngo bigere kuri iyo level niba abigaragambye dufite uburyo bwo kujya mu muhanda n'umupolisi na polisi baturi aho ngaho badufungiye umutekano atagombye kujya gukoma amashyi bakareka kujya gukoma amashyi noneho bakaza kutwapocinga aho twe duteganyije gukorera manifestation badutuka njye nkeka ko nibo babaye provocateur nibo babitangiye ntabwo nashime ko wenda bofside bakoze ibintu byiza ariko njye nkeka ko nibo bagombye kujya mu kwesha agaciro bakajya gukoma amashyi mo imbere bakatureka tugakora ibyatuzanye ko tubifitiye uburenganzira ariko nibo baba batangiye ibyo bitutsi byo kwita abantu interahamwe muri twebwe harimo abantu bakomoka za Rutshuru harimo abantu bakomoka i Bukavu bazi ikinyarwanda kuko hari nk'abantu bazajya navuga se aya magambo nk'abo bakongomani bayazi bate kwita umuntu inyenzi urumva bayabwiwe n'iki ugasanga bakomoka muri North Kivu ni abakongomani ko bakomoka muri North Kivu hari umugore wari uvuye i Bukavu yari amaze icyumweru n'igice ndamubaza nti ndakeka ko tuzayibona kuri video ko dufite video nyinshi zagenda zisohoka mubaza ukuntu yaba aje kwigaragambya akigera muri Canada amaze hafi icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri ambwira ati ni agahinda ibyo nsize iwacu muri Congo numvise n'amajwi angaha ati nahise mbyuka ndambara ndaza urabyumva so icyo kigira gisobanuke ngerageza ngo nsubize wogu na Olivier Nduhungirehe wo muri UN kwirirwa ku mbuga za interineti ashaka gushaka ngo ibyaha ngo RNC ngo kenyezi niya gutukana yita abantu inyenzi cyangwa iki Nduhungirehe se ubundi nka deputy muri UN nk'ububasha afite cyangwa ubushobozi ko avuga ngo yiriwe yumva aragitahuka we yamanje akabwira ahubwo intore zanje aje kuma amashyi impamvu za pocinga mu muhanda abaza kwigaragambya ku mavideo biragaragara ntabwo wambwira ngo wowe waje gushyigikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda waje gukoma amashyi ariko urishora mu muhanda ushaka u Rwanda biragaragara polisi itandukanye abakongomani n'izo ntore birahari ikindi niba Nduhungirehe yumva ko ibyo bo bafite uburenganzira bwo kubikora ariko abandi badafite uburenganzira bwo kurespondinga ndumva ngo yize droit yize amategeko ahandi arabeshya yagombye ahubwo kubaza uti abantu ko twari twabaye discipline yuko baza batari butuvugishe bakeneye muri free market bakajya kwikomera amashyi bendi nzapfa bati mu mihanda bendi nzapfa mu mihanda bate baje guhangana baje kwigaragambya urumva rero za tactics za Kigali na nabo bajepe n'izo ndore ikindi ngira mvuge ku bantu bitwa kuri impunzi muri Canada hari abantu benshi b'impunzi bahunze mu gisirikare cya FPR bose bafite wenda ubwo buhungiro magingo aya baje bahunga ngo FPR abo basore bose bari babakusanyije niho bacunze umutekano w'iriya free market bayizengurutse abo bantu batuye muri Canada abantu barabazi ni abantu babana n'abandi banyarwanda ngo bitwa kuri impunzi ariko kuko Kagame aje bahindutse abasekirite bongeye gusubira gukora bwa burinzi bwa Kagame nk'ubwo bamukoreraga bakiri mu Rwanda niwe arimo gutukana na bagenzi b'abanyarwanda bari muri Canada ni ikintu kigayitse kuri njye ntabwo nagishimye ariko nta n'impamvu wambwira ko uruhare rwa Kigali cyangwa aborganije Rwanda Day niwe bari responsible w'ibyo bikorwa kuko bagombye kubwira abantu babo ko batagombye dabo no kuza kwigaragamba barigaragamba iki se bo hari icyo baprotestinga icyo ni ikintu nagira ngo kibe clear nacyo ku kindi kintu wenda navuga bwana Jean Paul nuko ngerageza ngasanga ko ibi bikorwa byo kwigaragambya bimaze guhindura isura kandi nkeka ko Perezida Paul Kagame nawe yagombye gutekereza inshuro ya gatatu avuga ati Rwanda Day y'ubutaha nshobora no kuhagwa kubona nanone umutekano wa Perezida Paul Kagame utakirindwa
utakirirwa Kagame bakora ku modoka cyangwa bagatera amagi bagatiribuye who knows what's going to happen next time bizagenda bite niko ku Kagame yagombye gutegeza ati ese koko ibikorwa mbivana miki izi rwanda denkoresha isimare cy'abanyarwanda ubushize bantereye amagi i London imodoka zanjye bayikoraho ibibereye muri Toronto arabyibonera nubwo bihakana wenda cyangwa ntabwo wari we ngo urimo imodoka cyangwa iki njye ntabwo aribyo yaba Kagame asaba Kagame incident bitera kuba buri muri imodoka wese njye niyo ndeba niyo ndeba icyo nicyo kintu Kagame yagombye kumenya ati ibi bikorwa nkorera mu mahanga bimariye iki icya nyuma narangirizaho nkagusubiza ijambo cyangwa n'abashaka kubaza ni ukureba uti ubundi mesaje ivugirwa muri Rwanda Day mesaje nyabaki Perezida Paul Kagame ko nijoro nibwo narebye iriya YouTube audio na video ngerageza kureba iryo jambo rya Perezida Paul Kagame kuko sirinze mbona umwanya kurikurikira no kubona ababazi bye bati ikintu yavuze ngo uracyamuhagurukije mu Rwanda kikamusereza muri Canada akarinda abona na hotel abikoreramo ijambo yavuze ni ijambo nyabaki ese abanyarwanda bamwogeza bavuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta wundi watuyobora usibye wowe abari abanyarwanda ibyo mubwira ngo Kagame agira ngo baba mubwiza ukuri biriya ni ibintu ndita kongera biriya ni ibintu byo abanyarwanda barimo guhakukizwa bamubeshya ariko ntabwo byantangaza kuko baba briefings none se wambwira ngo urajya gupakira abanyarwanda i Buffalo urajya gupakira abanyarwanda Montreal ubazane hariya abanyarwanda icumi bose bafashe ijambo batinya kubahwa nta wundi wayobora u Rwanda usibye wowe n'umwana utagiye mu ishuri ntabona kubera ibintu baba bitekinitse n'umwana utazi ubwenge ntabona kubera ibintu ari ibintu baba bashushanyije abantu mu mutwe none se ahubwo Kagame yagombye gutekereza neza koko ntabwo ashakira u Rwanda heza hazaza no mu bihugu byateye imbere ntabwo politiki ikomba kariya kageni wavuga uti wenda igihe nikigera nzongera mbere yuko nakwimamaza ariko ntabwo watangira kubwira abantu ngo abanyarwanda miliyoni 11 2017 nizagere baramaze kubona ko ari we mutegetsi uzayobora u Rwanda iriya ni propaganda nubwo yahakana ngo siwe bari abanyarwanda baba bitegetswe Jean Paul sinzi niba ari kimwe narenze ariko ndagira icyo kintu abanyarwanda bafungura amaso Rwanda Day zimaze kuba zirenga eshanu cyangwa zitwaga izo za Rwanda Coopérative zagiye zibanza ijambo umukuru w'igihugu ryamwagukiye mu Rwanda agahagurutsa izo staff z'abanyarwanda b'abacuranzi agabwira abo bacuruzi ngo bajye bamuherekeze ijambo yatubwiye rikatunyura akaduha ihumura ati muze tuganire tukanga ubwacu tukanga ni iriki usibye kuvuga gusa ngo tuze tuganire one by one bavuga ngo ushakire abafite imana se cyangwa abo baderege bari muri izo komisiyo ngo muganire bamenye ikibazo cyawe ni ryari Kagame yakwatura akavuga ati reka Rwanda Day ihinduke umunsi wa mugani wari kuko abanyarwanda bazi bavuga ibyo bibazo batatinyuka kuvugira mu Rwanda icyo gihe bivuze njye nanjye nagira ngo mubaza ariko njye ndakeka ko iyo ntabwo ariyo sije ntabwo aricyo kiba kimuzanye ahubwo rero ntituvuge tuti mu myaka itatu ishize opozisiyo yari yiyoganije cyane cyane bagenzi be ba Rudasingwa na ba Nyamwasa abuntu ukuntu momentum yavutse abuntu ku buryo bamuhashya cyane Kagame nahitamo kuvuga ati strategi nzayikorera mu buhungiro muri diaspora reka mpindure uburyo nakora mu politiki reka njye gushaka abayoboke mu mahanga reka njye kureba ko nashinga imizi hanze kuko nibo bari hanze baramubiriza bari hanze kandi tuzi ko politiki yose yera hanze ikazana ibigera mu gihugu icyanyuma narangiriza wenda nakababuro nabonanye n'abatunzi bagera kuri batatu twaraganiriye mbabaza ubucuruzi bumeze bute mbabaza iryo terambere ry'umuhinzi kuko bubu baje bavuga ngo barashaka aho bashora imari abacuruzi bose bambwiza ukuri batanyishije nanjye nabishisha bambwira ko ikibazo bafite mu gihugu ubuyobozi bubi barashaka gukora barashaka kuba ku Rwanda neza barashaka guteza umunyarwanda neza ariko ikitwa ubuyobozi bubi nicyo kigiye gutuma uru Rwanda ruzajya gusenyuka umwe yarambwira ati nta nubwo nari ndi kuri saba za muri Rwanda Day ati babimbwiye hasigaye nk'isi itatu kuko ngo irisike yari yaruzuye ngo viza zararangiye sinzi ngo uwaje kuvamo baba baramuhamagaye bati uzagenda hasigaye iminsi itatu bwana Jean Paul unyumvire ubwo umucuruzi azoorganiza ite urugendo rwe kuza muri Rwanda Day ese ibicuruzwa azazana azabimenya ate ko nawe umucuruzi ubwo ibicuruzwa byawo byahageze ku wa gatandatu nijoro abitwa ko bagombye no kubigura banatashye ku buryo ubu ngubu bamwe n'abatuye muri Canada bakizunguruka bashaka aho babisigira mu banyarwanda muri komunite y'abanyarwanda hirya no hino bashaka abantu bakwizera bati niba ari izo nsenda niba ari iyo marakuca niba iyo kawa iyo sombe ifu y'ubugari muzabisigarana nyamuneka muri buryo muzugurisha kuri make ashumuka muzasize kuri Western ya munyorere nganyumve ubwana Jean Paul aho bacuruzi Paul Kagame ngo apakire indege ngo azane ngo gutwereka mu mahanga ikindi iryo shora mara ababeshya ngo abahuza n'abacuruzi kwa gatanu n'injoro muri Sheraton nakandagiyeyo abo bacuruzi bari gukora ngo exposition ntayabaye haba nicyo kuba briefinga ariko bacuruzi ntabwo bagize chance yuko banaganira ngo bavuge bakore presentation y'ibyo bihangano byabo cyangwa ibyo bicuruzwa byabo urumva ibyo byose ni agahinda kaba ari kumwe abo bantu ariko bavuga bati twashyemo amafaranga twabikoze ko nta chance dufite Bwana Jean Paul nganyumvira nawe aho u Rwanda rugeze umunyarwanda wese arataka mu nguni ye yaba umunyapolitike yaba umucuruzi umwarimu umunyeshuri buri wese ari mu gahinda ke atewe na Perezida Paul Kagame na Leta ya FPR nkeka ko igihe kigeze rwose ngo dukangukire rimwe duharanire kuri kwacu ariko dufatanye dushyiremo imbaraga kuko tudashyize imbaraga twese hamwe kurwanya Kagame ufite amafaranga ufite n'ingufu bizatugora Bwana Jean Paul ijambo ryawe Jean Paul, mbani kwa studio?
Serge, ndayumva. Serge. Ndeka dushyira akaririmbo mu gihe tucyumva ko ndumva ntamwumva ejo niba twumva niba twumva wowe utubwire ko twumva Serge uranyumva urakoze Serge niba utwumva uhamagara muri studio ko ndakumva nshyizemo indirimbo ariko nugaruka ubwo ndaguha ijambo radita huka Radita ukajwi ry'ihoro nyarwanda ndabona hari akabazo tugize ariko nagira ngo mbwire Serge niba twumva akomeye yongera hamagara muri studio ariko nkuko yabivugaga ibyo yavugaga ati ndakeka gukeka uko baba barakoze nta gukeka kurimo biriya bintu yari success ikomeye cyane yari kubona nyine ari uretse no kuba gusa umuntu President Kagame yarashoboye kujya gukodeshereza yarashoboye kujya guhishwa muri iriya nzu aho yagiye gukorera nubwo hariya abandi bantu byakumvikana ariko Perezida Kagame kuri we dukurikije ukuntu asanzwe ahantu kunasanzwe asanzwe ndabona Serge dukomeje kumubura sinzi ikibazo tugize nibaza ko dufite akabazo ahangaha hasanzwe ukuntu asigaye agasanzwe ajya none ubu akaba asigaye ajya gukorera ahantu nkahariya nabyo byonyine n'insinzi yo ku ruhande nyine rw'abantu bari barateguye imyigaragambye ikindi Serge yavugaga ku bijyanye n'abayobozi ngo yenda ntabwo bagize ikintu cyo kumuhutaza ye nibaza ko iyo bageze muri Canada nyine bashobora kuba ari ikibazo ndibaza nshobora kuba narindi kuri mute ahari iyi kuko sinumva hari ikibazo twari tugize ariko ndabona Serge mubona nibaza ko ari ikibazo cya tekinika ariko kitari yenda nibaza ari mute twari turiho itumye ntashoboye kumvikana nawe ariko ndabona noneho yagarutse ahangaha muri studio reka nongere muhe ijambo hari ibindi ariko mu gihe ntaramuhe ijambo nabiriya byo kuvuga ngo abamuhaye ibyo yavugaga bya bombardier ubu bamutumiye nibuka ko muri iriya article n'ubundi koko bavugaga ko iriya bombardier ariho Kagame yaguze ziriya ndege ze ziriya jeti ze nabwo ibyo rero nabyo ni inkuru itari impuha cyangwa atari iyo kugira gusa y'amakabya nkuru kuko koko niho ngo ziriya ndege ze yaziguze kandi bombardier nayo nako kuba baragerageje kugira ngo bamwishingire nabyo birumvikana ziriya miliyoni zigera kuri 50.2 ngo yaba yarahaguze birumvikana ko bariya nabo bari bafitemo intere z'amafaranga nyine ekonomike hari impamvu babimuhaye rero ntabwo nashidikanya kuko uburyo babikoze ntabwo ari ugukeka rwose kuba ngo Serge avuga ati ndakeka twarabikoze neza biriya nabo gukurirwa ingofero birenze kuko rwose iri somo yaba yaravanye hariya gihe ikintu cyashimije cyane Serge ndabona turi kumwe noneho mikro ndayifunguye ni ukuba hariya yarafashe indege urabizi ko buriya iki gihe General Debate ariya muri UN byatinzeho gatoya byafashe iminsi irenze ibiri ku buryo no muri iki cyumweru bari bakijya abayobozi bo muri b'ibihugu bari bakivuga bari bagikora bagiye gufata amajambo muri UN kubona Kagame yarafashe umunsi akafata indege akajya muri Canada akajyana agasiga abandi bayobozi hariya New York yarangiza bagasoma mu binyamakuru mpuzamahanga nk'uko bivugaga bira byose byagiye byandika uko ibintu byagenze nta kintu kimwe cyavuze kuri Rwanda Day ahubwo bose bavugaga ku myigaragambye ibyo rero bituma abandi bayobozi bari kumwe New York byatumye basobanukirwa neza ikibazo uko Kagame nawe bamufata no kubona kugira ngo ujye ugenda imodoka zawe bagende bazimena ibirahuri bagende ugende wububa ibyo nabyo byari intsinzi byari igitangaza kubona nako sinavuga ko ari igitangaza ni intsinzi ku ruhande rwa opposition no kuri mwebwe by'umwihariko mwari muhibereye mwagize uruhare kugira ngo ibintu bishoboke ya rero nukomeza kumugaragaza uko ari iyo publicity yabonye iri negative yo kugira ngo abandi bayobozi bari New York basigayeyo bamusome mu binyamakuru basanga ukuntu yatewe amabuye ukuntu yahishwe n'abapolisi byo byose bigenda bituma nawe ubwe ashobora wenda ubutaha kuzajya abanza kubitekerezaho. Serge utwimbabare ndibaza ko nashyize kuri telefone yanjye mute nawe ntitwumvikane, ariko ndakumva ubu ngubu niba uri ugihari uri muri studio za radio wasubirana ijambo.
Urakomeye cyane bwana Jean Paul. Ndakeka ko ibyo nari nabateguriye umugoroba mbibabwiye bitari tubigeza kwa hagati mu kiganiro. Ndumva aho nari ndangirije nazaga kumbahinda k'abacuruzi, niba wabyumvise sinzi niba wenda telefone yacitse mbere cyangwa wigeze ubyumva mbivuga, mvuga ku gahinda k'abacuruzi barimo kugenda muri Canada bashaka aho basiga ibyo bicuruzwa byabo, kuba baravuga bati ubundi kubisubirana mu Rwanda se no guhomba kabiri, ako niko gahinda k'abacuruzi. Kandi n'abantu batwandikiye ku mbuga zacu cyangwa ku zindi bavuga bati bariya abazungu mwabakuye he, bariya abakobwa b'abazungu bazi kwigaragambya, bari abana b'abakobwa ndagira ngo nongere mbashimire kuko baradufashije. Bari barabaye kontakte kuko bari n'abantu baba activisme, ntabwo ari ubwa mbere bagaragaye mu myigaragambyo, bagiye bagaragara muri myigaragambyo cyangwa usibye ko atari abanyarwanda n'abakongomani, ni ubwa mbere wenda bari bajoyinze koze yacu, ariko nabo bari babaye kontakte bemera ubutumire bwacu, kandi kuba barajwe kufatanya natwe byaradufashije. Bafite n'urubuga rwabo rwa Facebook, bafite ibikorwa bakora. Ahubwo by the way ejo ku wa kabiri hashize bari barimo kwigaragambya muri asamble ya Canada cyangwa muri sena ya Canada. Nanone iranisitire yabo kwigaragambya ni kuriya bambaye ubusa. Urumva rero ntabwo ari ubwa mbere byari bibaye muri Canada, ariko nuko byari bibaye ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bibaye mu Banyafurika, ariko ubundi bari basanzwe baprotestinga kuri koze izo za inequality, uburenganzira bw'abari n'abategarugori, abanyeshuri, poverty, n'abantu basanzwe bifashishwa mu bintu bya protest muri Canada. Ku batuye muri Canada wenda babaye shakti babonye baprotestinga ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko mu basanzwe ba muri Canada barabamenyereye mu bikorwa bya manifestation bavugira ababa bigaragambya.
Serge urakoze cyane, kandi nibyo koko abacuruzi ntabwo urabizi ko n'ubushize mwari mwabivuze ejo bwo mbere yuko dusanzwe tumenyereye ko Rwanda Day ubusanzwe isanzwe igira umunsi ubanziriza Rwanda Day, babanza kumurika ibyo bicuruzwa byabo. Koko iki kintu ntabwo banezezwa n'uko ibintu byagenze, ariko urebye amagambo bandika abandi ngusomeye nuko nyine umwanya dufite yenda utaba uhagije. Amagambo yandikwa n'abantu birirwa baririmba bavuga bati Kagame oye, Kagame oye, ukibaza aho tugana utekereje ko ibintu byagenze, bakagerageza guhisha biriya bintu, ariko urebye n'ukuntu basanzwe bandika bagafata amafoto bamurika bakora imurikagurisha hariya, ntabwo ariko byagenze uyu munsi. Ndibaza ko nabo ubwabo ibyo ari hahandi bashaka kugira gusa ngo bahishe ibintu uko byagenze, ariko ntabwo bishoboka kuko bagerageza kugereranya za Chicago, za Boston n'ahandi, bagasanga hari atari ko byagenze kandi ibyo bintu ntabwo byikoze. Aba bacuruzi barashoboye kubireba, ariko jyewe ubwanjye nivuganiye n'abantu bamwe bavuyeyo bavuga bati ni ishyano, nk'abiriya bavuga ati bari bagiye kwabataka. Kubataka kuriya burya nuko ni isoni, ni ikimwaro, ariko mu by'ukuri baza kubataka umuntu baba baje gushyigikira abari mu imbere, kuki batajya mu imbere bakicara bagatega amatwi? Kuza hariya hanze rero ni ukwikoza, ni urukoza soni, ni ukwiha rubanda, kandi uko bakomeza kuhaza niko bakomeza kudukorera publicity, ubwo nabyo bizakomeza kubagaragaza. Nabwo mu rundi ruhande nabwo tuzajya tubibona mu buryo buri negatif gusa, ahubwo ni ikintu nacyo tugomba kwishimira, nubwo ku rundi ruhande nabwo tugomba kandi kuzajya twirinda no kwitonda kugira ngo batagira umuntu bahutaza. Bumvise radio na ko televiziyo nyarwanda yariho ivuga ibya iriya Kagame Day, barabyumvise neza ko bavuze bati nyabuna timutahe mwitonze, ntihagende mugende muri benshi, ntihagende umwe umwe kubera umutekano wanyu. ibyo nabyo ni message ikomeye cyane batanze ku ruhande rw'abari mu Rwanda ubwo bavumvaga ko kujya muri biriya bintu bya Rwanda Day ahubwo ari ugushyira umutekano wabo ari ukugenda nko gutara gutega gahanga no gushyira umutekano wabo mu ngorane Serge ibyo nanjye ni bimwe mu byo nabonye hariya ko by'umwihariko jyewe narabashimiye cyane ari wowe yari Garikani Gasana n'abandi bose mwafatanyije barimo uriya mu Kongomani Olivier abantu benshi bariho baravuga bati abakongomani badufashe bagiye bavuga amagambo mabi yo kuba ngo banga batutsi banga abanyarwanda ariko mu by'ukuri urebye ukuntu bari bagiyuha ijambo bavuze bagaragaje uko abakongomani muri rusange bumva ikibazo cy'u Rwanda ntabwo rero wafata case ziri izore nka ziriya z'abakongomani ku giti cyabo umwe kumwe uko abona ibintu ugahita ubyitirira abantu bose ibyo nabyo nasanze ko atari byo kandi wari ubayoboye yaravuze amagambo meza cyane y'ubumwe anashyigikira yuko abanyarwanda n'abakongomani barakwiye gushyira hamwe bakarebaho ikibazo cyabo nyamukuru gituruka kandi bakerekana ko aribwo abanyarwanda n'abakongomani babanye neza kuva kera ariko nyuma yaho Perezida Kagame afatiye ubutegetsi ibintu byose byahindutse anavuga yuko babanye mu mahoro batunze ariko nyuma yaho abakongomani koko baje gutangira kwanga abanyarwanda ariko yerekanaho ikibazo nyamukuru cyagiye kiva nundi mu kongomani wahaye ijambo ku radio agezaho aranarira araturikararira avuga ati twebwe niba ngombwa tuzafasha opposition nyarwanda aho ari ukuyiva kujya muri Kigali tugakuraho Kagame ku ngufu twitwaje intwaro tuzabikora ariko wumvaga ko avuga ati twebwe n'abanyarwanda ntabwo yigeze avuga ngo twebwe n'ubwoko runaka kandi ubona ko ikibabaje ari agahinda batewe na Perezida Kagame kandi ntabwo ari bo bonyine natwe ubwacu turi abanyarwanda ntabwo turi abanyekongo nubwo nabwo kandi twibaza ko dufite ikibazo kimwe n'icyabari abanyekongo bwana Serge mbere naguha umwanya yenda ugasezera ku banyarwanda maze ngaha ijambo abandi bantu bakeya mbona bari twatse mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu
urakoze cyane nanjye ndagira ngo ngire icyo nongera mvuge kuri icyo kintu njyewe ndi mu bantu bateguye imyigaragambyo na Garikani ndetse na Olivier ntabwo dutegura imyigaragambyo ubutumwa bwacu bwigeze bwo kuza gutukana cyangwa kuza gukora violence ariko njye naburiye abanyarwanda nzi nsanzwe nzi karakteri z'abakongomani iyo bigeze ku kibazo cy'u Rwanda n'intambara na muri kariya karere abakongomani ndabazi mvugana nabo aho batuye turagenderana rero agahinda bafite ntabwo nategaga ko byagera hariya aho bakoresha amagambo akomeye kuriya na bamwe na bamwe ariko nkubwira ni provocation ifite aho yaturutse ntabwo wakwita abantu bose ngo b'interahamwe ngo le bandi di Congo kwanza wowe wakunze kuba wicaye muri sare ukurikije ijambo ry'umukuru w'igihugu ukaba uri hanze urimo gutuka abigaragambya none ngo bakwihore ntabwo nabishyigikiye ariko nanjye nta nubwo najya gukundana abari bari ku ruhande rw'igaragambya impamvu barakoresheje langage nk'iyo ngiyo ariko nakubwira ngo ku ruhande rwacu nta muyobozi nta munyarwanda n'umwe wakoresheje amagambo nk'ayo kuko tuzi ingaruka agira ndetse iyo ukoresheje amagambo nk'ayo ngayo ukomeretsa bamwe muri bo kuko mubizi turi abahutu abatutsi zaba two tuvanze n'abakongomani urumva rero uvuze n'ijambo uti muri Nyenzi hakuryaho aho mwifatanyije nabo bandeje kuvuga bati ibyo bintu ukoresheje ni ibiki ugasanga bigize ingaruka ku ruhande rw'abanyarwanda nta wakoresheje ijambo nk'iryo ngiryo ayo magambo yavuye mu makanwa k'abakongomani ariko nabo ari provocation ziturutse hakurya y'umuhanda zitukana nta nterahamwe mwe muramba abandi muri Congo twafatanye igihugu mureba he ya magambo y'urukozasoni ku ruhande rw'abari bashyigikiye Perezida Paul Kagame ikindi nanone navuga ni agahinda nanone abanyarwanda batuye muri Toronto cyane Jean Paul isimo nakuye muri rino Rwanda Day nuko wenda njyewe uri numvaga mvuga nti hari ikintu kibanga cyo guhisha ntabwo bahishaga bari abanyarwanda na bwana rukumbura nashyize kuri nuza nitubwira Rwanda rwo izabera cyangwa uriya mutega rwo izabera n'abandi nagiye nganira nabo nabo ba Victory nta munyarwanda n'umwe kandi abona gutwe intore zikomeye wari uza Rwanda Day izabera impamvu ni iyi rero Jean Paul nuko location uko bayibonaga bahitaga bayirambura ariko ubwo bigafata igihe cyo gushaka ahandi ku buryo kugira ngo ubwire abanyarwanda ngo twabonye anaha ntabwo babaga bafite agahinda rero navuga naka abanyarwanda kuwa gatanu nijoro baraye bakubura bakoropa iyi ya free market hari amafoto yayo nyayo uko imezemo imbere unagiye no kuri kuguringa free market kuri kahansenke down view muri kere na shepherd bakwereka iriya free market bakwereka n'amafoto y'imbere nyayo uko hameze mushobora kwitegereza neza ni nko muri nuza urabona igiye nko muri mall hamwe muri food yo kwa hamwe abantu barira muri food court hamwe abantu haba ama restaurant abantu bagura ibyo bakajya kurya bicara hariya mu hagati haba hari imindeli abanyarwanda bo muri Toronto n'abandi bari bavuye Montreal utawa kuko gatanu nijoro baraye bakoropa baraye buza za toilette baraye bakinga bwana Jean Paul abanyarwanda bari kumplinga ariko se how come so tuje kwishima no gutembera umunsi wari twuvayo wo kwenjoyinga tukemera abo turaba dukininga aho tuzahurira urabyumva ndakubwira wenda sina nk'uko mbivuga kuri radiyo ariko ni igisebo nk'umuntu bakamuhamagara ngo arye wowe ngo n'izindi bya plomberi ngo hari toilette arimo gukora neza mu masaha yine ziro saa tanu kuwa gatanu nijoro ubwo urumva ni uko nk'uko babayeho ni ibyo babayemo ku buryo ubwabo feedback baraterana amagambo community iraterana amagambo leadership yari ifitwe n'abagande ni ukuvuga ko babyambuye abanyarwanda ni uko ndumva mu makino noneho batangiye kwitara abanyamahanga bikana ba mwana urabyumva bwana Jean Paul ibyo bikwereka ko ikibazo kirahari ntabwo uzambwira ngo uko u Rwanda ruyobowe kuva Kigali uko ruyoborwa rugaragaza ko niko mushobora kuyobora diaspora mu mahanga ntabwo kwa kureya hari kuri radiyo ya televiziyo ya Canada hari umutegarugori wanyuzeho televiziyo yahamagaye imubaza Rwanda Day ariko ntabwo izabera nk'uko ntabwo nabikoze kuri bariya abantu uwo mutegarugori bamuhishe isura bahisha n'amazina ye kandi ubwo ni umuntu w'umutegarugori wagombye kuba ari proud to be a Rwandese akaba na proud yo kujya kuri radiyo na televiziyo avuga ka gaciro atihise bwana Jean Paul none se banyarwanda umuntu uzi ko azajya kuba amashyi hariya televiziyo iguhaye mikoro na videwo ngo agire icyo avuga baramuhisha kuko ngo atagaragara ijwi bararihindura ngo atumvikana kugira ngo atagira ingaruka aramutse agize icyo atangaza urumva iyi ni televiziyo ya Canada aya mashusho ndaza kuyashaka nyabashyira ahagaragara none mwebwe muba abajaji none mwebwe muti iki gikorwa gifite akamaro ibi ngibi ni ibintu byo kuwisitinga amafaranga y'igihugu nta kintu kirimo kigaragara my friend kuko ntabwo umuturage wo muri Canada utuye hariya muri Toronto wegere kuri televiziyo akiri ubwoba kuvuga izina rye bamuhisha ngo n'isura kugira ngo atagira ingaruka aramutse agize icyo atangaza urabyumva kandi uwo muntu ni umuntu wagombye kuba ari proud akajya hariya agasobanurira abanyakanada bose akabashishikariza kubyitabira akababwira isaha akababwira avenue akababwira message izatangwa abantu bari empty mu mutwe nta kintu na kimwe bazi bayobowe n'intama n'ihene zijya mu isoko my friend wumva
Serge nabibonye cyane n'abantu babajije ibibazo uretse nk'abadamu batatu bavuze bati turashaka gukomeza kuyobora igihugu nyuma ya 2017 ibintu byari agahomamunwa biriya bintu byari biteye isoni koko nk'uko bivuga na biriya hari aho wigeze kuvuga by'inzu aho ndibuka tuganira tureba amafoto hamwe ukavuga uti iyi nzu ntabwo mbizi reka mbaze garikani mukayira mukavuga ati iyi nzu mumbabarira abantu bo mu Bubiligi bumva iki kiganiro muri uyu mwanya mvuga muti iyi nzu ntabwo ari yahangaha Toronto iyi nzu ntabwo ari yari numva mubaza umuntu wari wavuye mu Bubiligi ndibaza ari ruwe mwabajije ati iyi nzu murayizi uyizi mu Bubiligi batashobora kuba ariho badushushanya bagashaka kutwereka inzu itariyo kubera ko nyine mutumvaga ko bishoboka ko bagiye hari ubwo icyo cyari kuri cya gitekerezo waruvuze uti ukuntu bararaga basukura inzu mwaravuze bati ntibishoboka ahantu turi yuko iyi nzu yaba ari hiri kuko nanwe mutibazaga yuko bishoboka ko yajya hari ahantu ikindi wavuze kandi kare ubwo nyine mbere ntashoboye kugusubiza naho kuvugaho cya gihe ngo twagize communication itagenze neza biriya byo kuvuga ngo abantu barakwegera bakavuga bati Serge twakora iki ubwo se turebye abandi bantu bose bagiye bajyana noneho babamariye iki ku buryo naho twe twakumva ko wowe uzaba mbese wowe bazaguha ibyo bagusezeranije cyangwa se ko nubwo banabiguha uzabimarana igihe kurenza ibyo basanzwe bakorera abantu kuko turabizi neza ko abo bemerere abantu ni byinshi ariko se abo babiha cyangwa se abo bamasezerano babahaye koko bayakomeza ni bangahe Serge ibyo nibyo nagira ngo nongereho ariko koko ni disaster iriya gikorwa ikintu cy'ambere nuko bimwe amahoteli ibyo ntago byikoze mwakoze akazi gadasanzwe cya kabiri nuko bagiye naho bagiye bajya hari ahantu hagayitse dukurikije ko kiriya gikorwa cyari cyarashyizwe imbaraga nyinshi cyane n'abavuye ubwabo baravuga ko batashye bababaye cyane ikindi ni uburyo Kagame yagiye atwawe mu bujura ari umukuru w'igihugu ibinyamakuru byanditse imodoka ze zikamenwa ibirahure ibyo ntabwo ari cyo kintu cyakwiye kuranga umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi yewe kabone nubwo yaba yaranabuvuyeho hari uwo twaganiriye nyine muri abo bantu aravuga ati se Bush ntibamuteye inkweto ati ni ryari abaperezida batabataka ibyo rero noneho iyo utangiye kwemera ukavuga uti na Bush bamuteye inkweto biba byerekana ko noneho wemeye ko ni wanyu byabaye kandi ko ari ibisanzwe ariko ko hari ikintu kandi Bush nawe criticism afite hanze ntabwo no mu gihugu no muri Amerika ubwaho ni nyinshi cyane niba rero wemera yuko koko umukuru w'igihugu cyanyu ibyo ari treatment cyangwa traitement yarakwiriye kwakirwa nayo kubera ko na Bush byamubayeho ndibaza ko biba bisobanuye ibintu byinshi cyane Serge rero reka duhe ijambo abandi ibi bintu dushobora kubiganira tukaharara kuko byari ikintu cyanshimishije by'umwihariko byashimishije abantu benshi cyane ibiganiro byarakurikiranywe twabonye reaction z'abantu benshi yenda twahe ijambo aba bantu ko ndabona dusigaje iminota 15 yonyine ngo ikiganiro kirangire Serge ntabwo nahwema kugushimira ari kuri kiriya gikorwa gusa no mu busanzwe no muri gahunda zose kugira ngo iyi radio ishobore gukomeza kuba igikora imirimo ishinzwe uruhare rwawe ni nasubirwaho Serge reka nkwifurize ibihe byiza ngusezereho kuri uyu mugoroba bamaze twumve icyo abandi bashaka kuvuga
urakoze cyane bwana Japon
merci beaucoup reka twumve dufite akanya gatoya gasigaye mu by'ukuri uriya rugendo mwararukurikiranye ibiganiro byinshi birahari ibyo bariya abavandimwe bacu bakoze muri Canada Serge yakabafasha kugira ngo byumvikane kandi nawe murabizi iminsi yamaze muri kariya gace abitegura radio imaze iminsi ikorera Toronto abanyarwanda benshi cyane atari ibintu tuvugira ahangaha kuri radio barabishimye baravuze bati mwamukoze agatendo mukomeze muhatubere Imana ibaho umugisha nta buryo buri twebwe twavuga reka radio itahuka ikomeze itubere ijwi mu by'ukuri ntabwo twabavuga amazina kuko benshi bashaka kuguma biprotege ariko ibitekerezo byabo twagiye tubyakira kandi tuzakomeza igihe cyose mwumva ibitekerezo byanyu twabibatangariza abanyarwanda mujye mutwandikira kuri radio itahuka @gmail.com reka rero hari abantu nka babiri ngira ngo twumve basabye ijambo kuva kare ariko dusigaje iminota mike cyane maze tubahe ijambo mpere kuri gatandatu gatandatu gatanu kane ijambo ni ryawe gatandatu gatandatu gatanu kane ndumva ashobora kuba yasabye ijambo yibeshye reka dukomeze kuri icyenda kabiri rimwe nizere ko nawe atibeshye icyenda kabiri kabiri rimwe nawe ndibaza ko ashobora ko yakanze rimwe ikibazo rero abantu bakomeza gukanda rimwe bibeshya ni kandi mu by'ukuri ntabwo ari ngombwa ko wakanda rimwe mu gihe ushaka kumva gusa ibiganiro bya radio ushobora no gu no kumva ibiganiro utiriwe ukanda rimwe, urahamagara nimero 347-945-6449. Noneho igihe wumva udashaka kumva ariya magambo uriya muntu ukubwira uko ubigenza avuga, icyo ukora uhita ukora hash cyangwa se pound, aho kanya uhita ujya kuri radio utabanje gutegereza ibyo avuga byose, ariko ntibigaragare ko ushaka ijambo muri studio. Dukomeza kubivuga ariko abantu ntabwo babyumva cyangwa se ntabwo bakurikiza instructions nk'uko zitangwa. Reka twumve undi muntu ufite nimero ihera na 44940 44940, niba utwumva ijambo ni ryawe.
Murakoze, ni Sinayobye Josue. Nagira ngo mbashimire kandi mbabwire ko ndashaka gukora comment ku bintu bibiri. Cya mbere nicyo Jean Paul warangirijeho uvuga umuntu wakubwiye ko ngo na Perezida Bush bamuteye urukweto, turibuka aho barumutereye, ariko ntabwo yarutewe n'Abanyamerika. Kagame rero abamukomera n'abantu b'abaturanyi n'abanyarwanda ubwabo. Ntabwo rero kwigereranya na Bush, nubwo Bush nawe bavuga ko ari umuntu utumvikana neza, ariko ntabwo icyo kigeranyo ni kigeranyo kidafite ishingiro. Ni ikigereranyo cy'amatakira ngo yiturabizi ko ari uko nguko intore zivuga ngo ntirubure icyo ruvuga nyine, iyo bamwaye babona ijambo nk'iryo nyiryo bakarivuga. Ikindi nashaka kuvuga ni ibyo mugenzi wacu Serge yavuze, biriya byo kugenda bihererana umuntu umwe, biriya jyewe nta nubwo mba numva n'ibyo ari byo. Ntabwo no kwirirwa abantu bakangurira abantu ngo ntibakihereranwe umuntu ngo bafate nkawe Jean Paul. Ubundi iyo uri muri organization, yaba uri muri revolution, ntabwo wireba ku giti cyawe. Ibyo ni umuco twamenyereye mu Rwanda, waba uri kumwe n'umuntu muri aba chef de division cyangwa muri abakozi basanzwe, mukaba mufite ibitekerezo bya revolution munenga ibitagenda, umwe muri mwe yaba directeur ejo ntiyongere kugira icyo avuga bagasa nk'aho bamufunze umunwa. Uwo ni umuco mubi w'abanyarwanda benshi bakenewe kurerwa, bakenewe kwigishwa mu buryo bwa politiki, y'ukora politiki ntabwo uba ureba inda yawe gusa. Ngira ngo nicyo bamenyereje abanyarwanda, kubafatira ku nda nk'aho abanyarwanda badafite umutima nama cyangwa umutima. Ntabwo we Jean Paul akazi kose ukora ari uko wabuze icyo ukora, ndetse ukora byinshi ku buryo ibyo ngibyo ukora ni ibintu byagombye kwica, byica ndetse imigendekere myiza y'urugo rwawe. Ariko iyo umuntu akorera umuryango, akorera igihugu, ntabwo yireba. Iyo ugiye kurasana ntabwo uba urasanira wowe wenyine, kuko icyo gihe ntabwo byafata ikintu gifata urugamba ngo bimare umwaka urarwana n'umuntu umwe mwarwana bikarangira. Ibyo rero abantu bazajya bagenda batyo ni abantu b'inda nini. Njyewe nta muntu ushobora kumpamagara ampamagaye ngo tubonane, nabanza nkabwira RNC ubuyobozi, nkabwira ese nzajye kubonana na nuriya mu ministre wo mu Rwanda n'uyu mu generali Kabandana, ngomba kubanza nkabimenyesha ubuyobozi, bakampa briefing cyangwa bakambwira bati si ngombwa niba ubwanjye nashatse no kujyayo, kuko ubwanjye nshobora ahanini sinanajyayo, ariko ndamutse ndi bujyeyo tubona hari inyungu twabikuramo, nabanza nkakugisha inama, nkagisha inama ubuyobozi bukuru. Utazagira iyo myitwarire n'aba bantu baba baje bakabura icyo bakora, bakarindagira, bakirirwa mu bintu byo kujya gukoma amashyi aho kuyoboka ishuri ngo bige bazashobore gushinga imizi muri iki gihugu, kuko icyo bavuyemo nta social justice irimo. Ntibashobora kubona akazi niba babaza ubwenge, ni babura buruse hariya bakaza n'amaburuse aboneka aha ntibayakurikire, kuko babatesheje umutwe ntibamenye n'umuntu bashuka. Ndagira ngo rero mbabwire yuko ibyo bintu by'umuntu ugenda ngo agiye kubona na wenyine, urya muntu ntakabateshe n'igihe, nta muntu uba urimwo. Niba uri mu bintu nk'ibi ngibi ukumva ukorera inda yawe wenyine cyangwa urugo rwawe rwonyine, ntabwo ubuzi politiki icyo ari cyo, ntabwo ubuzi revolution icyo ari cyo. Niyo comment nashaka kongeraho, murakoze.
arakoze cyane sinayobye kuri iriya komantere ikomeye cyane, kuko hari ikintu kimwe atumye ntekereje hamwe. Avuze ati itandukaniro iriya ni analysis nziza cyane. Yavuze ati ikintu atandukanyijeho Bush na Kagame ni kimwe: Bush yatewe inkweto n'abanya Iraq, Kagame aterwa inkweto, aterwa amabuye n'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo. Reka tuvuge ko ari n'abanyekongo, yenda ko iki gihe byabihuye n'abanya Iraq kubera yuko ari abanyamahanga yateye, koko nawe nk'uko na Bush nawe yateye Iraq. Ibyo nabyo kubijustifia ntabwo bashaka kuba kubirijustifia, ntabwo birijustifia kubera ko ahubwo bikomeza kwerekana koko yuko biriya bintu bakora abanyekongo n'abanyarwanda bafite akababaro kandi kumvikana. Nta muntu uyobewe impamvu umunya Iraq ashobora kuba yarateye urukweto Bush, kuko uretse n'umunya Iraq ubwe n'abanyamerika baravuze bati Bush kujya muri Iraq warayobye. Intambara y'abateroriste twagomba kwishakira muri Afghanistan, ni nako n'abakoze za diskuru nyinshi hafi ya bose na Perezida Obama akiri senateri nawe niko yavuze, kandi koko murabona ahantu Al-Qaeda imizi yakomeje kuyishinga naho yagiye iboneka ni na Bin Laden aho yavuye yuko hari muri Afghanistan. Kugira ngo utange urugero rwa Bush cyambere cyo bavuze tu koko ufite ibikubyo bakunengaho kandi wemera ko bagomba kwataka mu buryo bakoresheje violence nka ziriya, kugira ngo ubyite rero ibintu bizima cyangwa ngo ubijustifie ngo na Bush bamuteye inkweto, urumva ko ibyo rwose ntabwo ubushatse kubigira byiza ngo naho Kagame wungwe byengo ni bizima kubera ko nawe yatewe amabuye n'abanyekongo. Ariko ikintu avuze Jove kikomba yenda gitumye ngiye nkomeje gutekereza kuri ibintu ukuntu we abanyarwanda atari abanyamerika bagiye kwigaragambya imbere ya Bush muri Iraq, ariko ahaho akaba ari abanyarwanda n'abanyekongo bashyize hamwe bakajya kwigaragambya. No kuvuga ngo uramaganwa n'ubwoko bwawe akaba wajya kukwiyamagana, kandi nawe rero wabyumva ukumva ko kujya kwisobanura uvuga uti n'abandi ba president byababayeho, ariko ukibagirwa ko bariya bo ari aba nyairaki babirukanaga bajyaga kubigaragambya batabashaka mu gihugu cyabo, wowe ukirengagiza amajwi y'abanyarwanda, ndumva ibyo koko atari ugushishoza. Reka twongere dutange ijambo noneho duhe umuntu ufite nagira ngo musabe cyakora vuge nk'iminota ibiri cyangwa umwe, kuko ndabona dusigaje iminota nk'ibiri yonyine. Umuntu ufite nimero irangira na 2857 2857 azagenda ariko umwanya muto cyane watubwiye igitekerezo cyawe. Bino ashobora kuba nawe yibeshye, ntabwo nzi ko bwana Joseph yaba agishaka kugira icyo atwunganira kuri iki muri iki kiganiro. Mikro ndayifunguye ndabona
ko Jean Paul n'ubusiganye iminota mikeya gushimira sinayobye umvugiye ibintu yibutsa yuko abatereye inkweto cyangwa ibindi nk'ibyo ngibyo Kagame ari abanyarwanda mbere ya byose n'abaturanye, ko be ntawe bihuriye na biriya byabaye kuri Bush. Ikintu cya kabiri gushimira Serge ibikorwa bitagira ingano amaze iminsi akora, nkanashimira na section ya ihuriro nyarwanda muri Canada ndetse na bagenzi bacu muri Amahoro People Congress na Réseau International des Femmes na Congress yo muri Canada y'abanyarwanda. Byo ni bakoze akazi umuntu ntiyabona amagambo yo kugashima. Nkongeraho ikindi kintu gitoya, iriya ndege ya Bombardier, iriya ndege za Bombardier ya kompanyi ya Bombardier ntabwo yagurishije gusa kuri Kagame, ziriya ndege ebyiri yibye yibyo abanyarwanda. Mu by'ukuri Bombardier yagurishije n'indege hashize amezi icumi igurisha indege za miliyoni hafi 200 y'amanyamerika kuri Rwandair, itegekwa na John Mirenge nyine umwe mu byitso bya Kagame bimufasha kwiba. Iriya muri Rwandair bahagurishije indege za miliyoni hafi 200 z'amadolari hashize amezi icumi n'izindi nyinshi. Bafitanye aferi nyinshi cyane yo gusahura, kandi uzi ko ibisambo nka Kagame birya komisiyo nyinshi cyane, bafitanye aferi nini. nagira ngo nyine iryo nkuru nayo nyitange ufashe ugafata Rwanda ugafata na bombardier wahita ubibona rwose no kuri Google ntabwo ari ibintu bigoye kubibona mu yandi magambo rero kumubona visa kugira ngo nyine baze bakomeze basahure baruhe u Rwanda mu myenda kuko izo ndege zigurwa mu myenda u Rwanda rufata kandi nta bitazakorera abanyarwanda bitagamije inyungu bigamije gusa kugira ngo kagame kurimo amakomisiyo banazikoreshe mu gufungura zari nyenke zo kujya muri Congo Brazzaville zo kujya kudurumbanya impunzi z'abanyarwanda nako nagira ngo nongere gushimira Jean Paul nifuje kuganira nawe kugira ngo mbashimire akazi keza mukora na hejo noneho
urakoze cyane ndagushimiye cyane kandi nawe akazi turagafatanyije ibiganiro byawe ndumva ahubwo kuri ikintu cya bombardier namusaba yewe ko yazakivuga ibintu bya Rwanda ya ntabwo nari nzi ko ariho baziguze kandi turabizi ko Rwanda ya kuko atari za uruzu Rwanda uretse izina gusa ry'u Rwanda ariko Rwanda ya ni za FPR yonyine kandi umutungo waho turabizi neza ko nta handi ujya uretse mu mifuka ya President Paul Kagame ubushize narabiganire na Serge tuvuga ko nta kindi kintu gishobora kuzana Kagame hari yakemera kitanga akajya muri ya shyamba akajya muri ya home bench bavugaga ngo nahantu hagayitse bari n'abagiye batwandikira bati yagiye mu biryogo byo muri Canada abo bahantu ntabwo nshaka kugira ngo no offending abantu bo mu biryogo kuko sije wabivuze nuko hari ikindi kintu ni kwa kundi bavuga ngo ushaka inka aryama nkazo ndagira ngo mushimire cyane Joseph n'abandi bose twafanyije muri kiro maze yenda nkangurire n'abantu kuzumva ikiganiro cyo kumukejo yenda ibi bintu yenda twazabigarukaho kuko ibya Rwanda ya byose narimbizi nari narasomye za bombardier gusa ebyiri sinzi niba ari za Rwanda ya cyangwa ziriya agendamo murakoze cyane abo twafatanyije bose hagati ariko yenda sinakwibagirwa kuvuga kuri iki kintu nabonye ngo impunzi zandikiye Ban Ki-moon zisaba ko zitahana mu Rwanda kandi tubizi neza ko umutekano utarasubirana hakimeze nabi izo ni propaganda za FPR ubwo nabyo tuzabiganiraho ubutaha murakoze kandi mugire ijoro ryiza kandi mbashimire abo twafatanyije n'abatanze ibitekerezo byose naho ubutaha murakoze ndabona tugifite amasegonda make ya gusa ngo ikiganiro cyacu mumbabarire ubwo naho ubutaha tuzasubira mu cyumweru gitaha mugire ijoro ryiza abandi mugire igitondo cyiza aho bwakeye
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.